masiphakameni okwethutyana ngoku njengoko sifunda ilizwi lenkosi kuyohane ongcwele isahluko seshumelinayo size siqalise ngomqolo weshumelinesibhozo ke kaloku ibhethani ibikufuphi neyerusalem umgama wayo uzithadiya ezingathi zilishumi elinazihlanu bafika abaninzi bakumayuda kwabo babe nomarta nomariya ukuze babathuthezele ngaye umna kwabo kwaye umariya kwamsinya okanye umarta kwamsinya akuva uYesu wayesiza wamhlangabeza ke yena umariya wahlala endlwini wathi ngoko umarta kuyesu nkosi ukuba ubulapha mna kwethu ange engefanga kodwa ndiyazi ukuba nangoku nantoni ongathi ukucele kuthixo oko wokunika uthixo athi kuye uYesu umna kwenu uya kubuya avuke athi umarta kuye ndiyazi ukuba uya kubuya avuke eluvukweni ngomhla wokugqibela wathi uYesu kuye ndim uvuko nobomi lowo ukholwayo kum nokuba ubethe wafa wodla ubomi bonke abadla ubomi bekholwa kum abasayi kufa naphakade uyakholwa nakoku athi kuye ewe nkosi mna ndiyakholwa ukuba wena unguye uKristu unyana kathixo lowo uzayo ehlabathini waza etshilo njalo wemka waya wabiza umariya umsakwabo ngasese wathi umfundisi ukho uyakubiza masithobiseni iintloko zethu ngoku ukwenzela umthandazo bawo wethu wasezulwini njengoko sihlanganisene apha kwakhona ngokuhlwa ngesizathu sokukhonza wena sifunda ilizwi lakho sithabatha isiqendwana kwaye sikholwa ukuba uyakuzisa kuthi kwaye utyhile umxholo wesiqendwana siyathandaza nkosi ngaso ngasinye isidingo esinaso apha ngobu busuku kungakhona abathile abangakwaziyo wena bangabangakufumana wena ngobu busuku njengomsindisi wabo baze bamkele ngokunjalo bangabanganako ngobu busuku ngento ethile eyenziweyo okanye ethethiweyo eyakuzisa uKristu inene yenene kubo kangangokuba okokuba ubomi babo bonke buya kunikezelwa kuye nasekukhonzeni yena siyakubulela ngezinto esimbonileyo ezenza yena kunye nethemba esinalo lobomi ngaphaya kwesi sithunzi esiphila kuso ngoku sisazi oku okokuba xa esiza siyakuchulelwa phezulu ukuya kumhlangabeza yena esibhakabhakeni kwaye ngoku nkosi siyathandaza ukuba uyakulifaka eli themba lisikelelweyo kuyo yonke intliziyo yomntu ngobu busuku abo bebesendleleni kwixesha elide baza bamelana nezinto ezinzima banga ngobu busuku ukholo lwabo luphakanyiselwe phezulu siphe oko nkosi okokuba baya kuthatha imbono entsha ngobu busuku baze bavuselele izibhambathiso zabo kwaye baqalele ngokutsha kwakhona bawo siyathandaza abo bagulayo nabaxhwalekileyo bunga obu ingaba bubusuku bokukhululwa kwabo ezininzi nkosi ezibekiweyo iitshefu phezulu apha eqongeni kwaye siyathandaza bawo wasezulwini njengoko ndibeka izandla phezu kwezi zisebhokisini ngoku sifundisiwe ebhayibhileni okokuba bathabatha ukusuka emzimbeni kapawulos engcwele iitshefu nemibhinqo yaza imimoya engcolileyo yemka ebantwini nezigulo zaphilisa ngoku siyaqonda ukuba asingopawulos ongcwele kodwa usahleli unguyesu kwaye siyathandaza nkosi okokuba uyakuphilisa wonke ubani ezithe ezitshefu zammela banga ngabanye baphiliswe ukwenzela uzuko lwakho qhekeza kuthi ngoku isonka sobomi ukusuka elizwini njengoko silindile egameni likayesu kristu amen ningahlala kuhle ukubuyela apha kwakhona ngobu busuku nokukhonza inkosi kumnandi ukubona lo mgangatho ungezantsi umalunga nokugcwala ngobu busuku ke sinombulelo kakhulu ngokuza kwenu nokuba ibe lityeli lokuqala abakhe balapha ndicinga ukuba oko kuyinene kakhulu ngoku akukhathaliseki sithetha kangakanani kubani sithetha into enye ndithethe kwintlangano zabathathu nje okanye abani emva koko ndithethe amakhulu amahlanu amawaka ngaxeshanye amakhulu amabini namawaka amahlanu ngelinye ixesha kwaye akukhathaliseki nokuba yintoni into uKristu ayithumela kum ukuphulaphula ndithetha andisayi kuwuguqula umxholo wam nakanye ukuba esibi sisigidi sabantu sihleli apha ngobu busuku nje into ekwanye kuba ihlwayela nje imbewu kwaye ifanele iwele emhlabeni ndaweni ithile kwaye xa leyayo kugqibela imbewu ingenisiwe akusayi kuba sabakho imbi. Siyazi kusenokuba siyamangala kutheni imvuselelo ingaqhubeki kanye ngoku. Kutheni singaboni ukuthabatheka ebantwini. Andazi kutheni. Kodwa masicinge nje. Ungathini ukuba ilolu hlobo. Mhlawumbi kukho inkwenkwe encinci phakathi apha ngobusuku. Okanye intombi encinci yazalwa ngaphaya eSeattle, Washington. Ngoku, laa ncwadi iphethe igama layo. Uze kuhlangula abamagama ayephaya kulaa ncwadi. Ukuhlangula kuthetha ukubuyisela emva apho yawa khona. Kwaye kuhlanga loluntu wawa. Kwaye ayinakuyamkela yona ngoku. Incinci kakhulu. Ke ibandla liya kuyijikeleza lidlale nje liya kuba nemihlangano nanjalo njalo. De laa mntu wokugqibela angeniswe ngaphakathi. Emva koko laa ncwadi ivalwe. Akukho umbi ongezwayo. Emva koko konke kugqityiwe. Kude kuxanini ela xesha liya kuba lilo, akukho namnye kude waziyo. Kodwa masiqhubeke nje sisenza konke esinako, sisenzela usuko lwakhe lide ela xesha liphele. Asazi ngubani laa mntu, usenokwenzeka selengenile, silinde nje ukuza kwakhe. Asazi kwaye ayisokuze ityhilwe emntwini ixesha lokuza kwakhe, ngokuba nkqune ngelosi zezulu azazi iya kuba nini. Kodwa siyikhangele nje nangeliphi ixesha kwaye silindile, siqaphele ukuza kwakhe. Ngoku kufanele ube nokholo kwinto ethile. Akukhathaliseki yintoni, umele ukubeka ukholo lwakho ndaweni ithile. Ukholo lwakho lingaba se kwincwadi efundwayo, lungaba kwimvumonkolo yakho. Ukuba olo lolwakho, ukuba olo lukholo lwakho, lukwimvumonkolo yakho, oko kulapho ukholo lwakho lulele khona. Yithi umzekelo, elithile ihlelo lithi, sinencwadi yokufunda, uyayikholelwa loo nto. Kuhle, nantoni engaphandle kokuya, akunakuyikholelwa, uyabona. Ukuba yiloo nto ikholelwayo, yilaa ncwadi ifundwayo yelahlelo. Kwaye isenokuba ukholelwa kwinto ethile, ungabona ukhetho lwakho, yiloo nto uyiyo, singamaMelika akhululekileyo. Ukuba njalo. Kodwa kum, ukholo lwam luselizwini likaThixo. Oko uThixo akutshiloyo ukuba yinyaniso. Zonke ezinye izinto ezichaseneyo kokuya, njengezingekho njalo, uyabona. Andithi azinjalo. Kodwa kum, ukuba ichase nokoku, ayinjalo. Kwaye siyafumana namhla okokuba abaninzi abantu basekelezela ukholo lwabo phezu kokuthile naphezu kwe-izim ethile okanye ukwenzeka okuthile okanye okuthile okunye. Kodwa kum ufanele ibe lilizwi likaThixo kwaye ilizwi alithembisileyo lwalo mhla. Hayi umthetho. Umthetho waye ungowomJuda iminyaka eyagqithayo. Namhlanje sikwimimandla yobabalo. Kwaye siphila ngaphezu komthetho. Indoda ephila kubabalo ayinamthetho. Akukho mthetho kubabalo. Ungandohlwaya njani ngokudlula ndibaleka kwisikhanyiso sokumisa apha esithe isixeko sandinika ilungelo lokudlula ndibaleka kwisikhanyiso sokumisa endifunayo kuso? Yabona? Akunako. Akukho mthetho wokundohlwaya. Ke okoko ndikuKristu ndikhululekile emthethweni. Yabona? Ndingaphezulu komthetho ngokuba ndikubabalo lwakhe. Ubeke laa ntembeko kum yokuba andisayi kwenza nanye into engalunganga okanye ndibengasayi kundinika olababalo oko koko akwenzayo kuwe ngendlela enye. Sikubabalo lwakhe. Ngoku umxholo wam ngobusuku, sukulibala ngomso ebusuku ngoku. Siza kuzama ukuhlala nje mhlawumbi intwanana encinci yobude. Ndifuna ukufika apha kancinci phambi kwexesha ngomso ebusuku. Ngokuba ndifuna ngomso ebusuku iluhlobo oluthile lobusuku esilunikezela usindiso. Nje senze ugxininiso ukubizela esiguqweni. Sigxininise kwabo ukuba bamkele ubhaptizo lomoya oyingcwele. Kwaye ubusuku obunye okanye usuku olunye phambi kokuba ndihambe ndingathanda ukuthetha kwi-umxholo wegazi umqondisi. Igazi elifanele libe phezu kocango kwaye ukuba inkosi ithandile. Ngoku ngobo busuku, usuku ngabunye bendisemva kwexesha, busuku ngabunye ndiza kuzama okona kungcono kwam ngobo busuku ukuphuma ngexesha. Ndiyaqonda ukuba asinaxesha lininzi liseleyo. Kwaye ndiyazama ukuhlangula ixesha esinalo. Ke ndinyamezeleni. Ndiyakuthandaza ukuba uThixo uya kufumana wonke umphefumlo phantsi koku osindisekayo. Wanga angawusindisi. Andazi uyenza njani. Kwaye luxanduva lwethu ukuthumela ilizwi okanye ukushumayela ilizwi. Kwaye vumela yimbewu. Kwaye qala mbewu iya ekukhuleni, iya kuvelisa nje ngokuchanekileyo oko isithembiso sisiso. Ngoku ukusuka kuYohane oNgcwele 19 ngobusuku sithatha esi siqendwana. Waza uYesu wafika wabiza uYesu wafika ngoku sifumana imvelaphi yalomfanekiso ngobusuku yayinguYesu xa nje waye engumfana omtsha weza kuhlala nosapho eBethani kwaye yayingumariya nomarta nolazaro kwaye babelishiyile elabo ibandla okanye imvumonkolo yabo yabafarisi nabasadusi kwaye babethabatheke nguYesu baza bamemela ekhayeni labo kwaye uLazaro waye engumhlobo osenyongweni kuye kwaye siyaxelela okokuba uLazaro kananjalo wayengumphulaphuli omkhulu kuYohane uMbhaptizi owayethetha ngokuza kukaMesiya kwaye ke xa uYesu afikayo embonakalweni waza weza eBethani babesoloko bemonwabisa kwikhaya labo ngoku siyafundiswa ukuba uMarta noMaria babesenza amalengalenga amancinci besenzela itempile nanjalo njalo apho uLazaro wayefundela ukuba ngumbhali ukubhala iincwadi zomthetho babeyibhala ezimfeleni ngoko nje ngofele lesilwanyana iphepha lefwele kwaye lisongwe kwencinci esongwayo ize inyalwe kwisingxobo esincinci kwaye uLazaro wayenesandla esihle kakhulu kwaye wayenakho ukubhala ezi ncwadi zisongwayo kwaye uYesu wayehlala nabo kwaye babembukele esenza ezininzi izinto beneyona ngqiniseko kuye bade banokunikela nje ngokulula ngobomi babo bonke kuye nakubeni waye yabona uYesu ngomhla wakhe wayeyintlekisa kakhulu kwaye kuhlekisa ngaphezu kolona luphantsi unqulomntu olukhona emhlabeni namhlanje kwakungekona ntoni enokuba ngaphantsi nenyelisekayo kunoYesu yabona amabandla ayemthiyile yena kwaye nje ayengenamsebenzi naye konke konke ukuba wayesoloko ewohlwayo ewabiza ngazo zonke iindidi zamagama kwaye eqhekeza amarhamente abo wajika ihlabathi nje languqulukubheka nje ukuthi babezama ukufumana igxeke elithile ukumtyhola kwaye babengenakho ukulifumana kwaye noko yena kubo wayengumgqakwe wayezelwe ngaphandle komtshato ongcwele waye eludidi olungaqhelekanga lo mfo wayengenamfundo yehlabathi nje ukuthetha kwaye noko ezibiza umprofeti yena kwaye ombethu onjalo ukuba mbi umfo owayenguye kwaye wonke ubani kubo wayemnyemba yena naphina ayikaguquki kangako yabona njengoko nditshilo ngobunye ubusuku umtyholi uthatha umntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe umoya wabantu osebantwini wakhe waphila ngaphambili ukuba besiza kuba lapha iinyanga apho sibe nofundiso ezibhalweni bendingathanda ukubonakalisa kuwe ukuba akukho lunqulo mntu ebusweni bomhlaba namhlanje kodwa oko ndingenakukubonakalisa kuwe kwaqala kwiGenesis yimbewu nje kanye ngomdiliya ukhulu yonke yawo kwaye unyukela kwixesha lokudubula ngoku uze ubuyele emva kwimbewu kwakhona ke zonke ezi zinto ozibonayo zisenzeka emhlabeni zaqala kwiGenesis kuba iGenesis sisahluko sembewu yeBhayibhile isiqalo ke uyabona loo mimoya yayiphezu kwabo bantu emva kuloo mihla isaphila ebantwini namhlanje uyabona usathana uthatha umntu kodwa umoya uyaphila uthixo uthatha umntu wakhe kodwa umoya uyaphila oko kwenza uYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade wathatha uKristu kodwa umoya oyingcwele uyabuyela ubuphezu kwabantu ebandleni konke ukuhla ngesigaba yabona ngokuba uThixo uthatha umntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe usathana uthatha umntu wakhe kwaye ufumana yona le mimoya minye qaphela imvelo yayo zibandakanya ngobusuku kwisimo sakho sangoku ngoku apho umikhona kunye nesimo somntu othile seBhayibhile ubuya kubaphi ukuba ubuphile kwixesha likaNowa ubuya kubaphi kwimihla yenkosi uYesu xa yayilapha emhlabeni enyameni yayo liliphi iqela obuya kubandakanywa nalo ngobusuku cinga njengayo yabona liliphi iqela obuya kubandakanywa nalo xa uPaulus wayebalungisa bona emva phaya eKorinte ngezinto ababezenza liliphi iqela obuya kubandakanywa nalo yabona jonga nje emva iglas yokukhangela sinokubona apho sikhoyo into nantoni na esiyiyo siyiyo ngoku yinto engesasiyiyo emva phaya ukuba umoya okuthi ngoku ubandakanywa emva phaya okokuba okuya ngumoya omnye owawukubo emva phaya bethu oko kufanele kusishukumise kusenze siphume kokwethu ukozela esikuko ubudikidiki kodwa uyazi iBhayibhile ithe sifanele sibe ngalaa ndlela ukuze atsice yonke into emlonyeni wakhe ingaba uyithembisile loo nto siyazi sonke wayithembise kwaye uya kuyenza ibandla lonke kufanele litsicwe emlonyeni wakhe ngoko ebandleni kuphuma phandle umtshakazo lowo ngowonyuliweyo ngoku uyesu wayemkile ekhayeni lakhe kwaye wayehlala nomarta nomariya nolazaro kwaye ngenye imini uyazi wathi ebhayibhileni akenzi nto ade uyise ambonisa yena amakakwenze uyohane ongcwele isihlanu ishumelinethoba uyesu wathi inene inene ndidikuni unyana akanakwenza nto ngokunokwakhe kuphela koko abona uyise kwenza wenza njalo nonyana kwaye ukuba uthelekisa esasibhalo sibe nexesha lokuzicazulula ukuze sibe sikhangeleka lungileyo kuwe ubaleka nje kakuhle ithungelana njengayo yonke iBhayibhile kwaye wonke umqolo ebhayibhileni unayo kuyo iBhayibhile ikwinkqubekeko ilizwi ngalinye liyahlanganiselana akukho mpikiswano kuyo iqhubeka yonke ngokuhlangeneyo ukuba ufumana impikiswano uyifumene ngaphandle kweBhayibhile ukuba iBhayibhile ayiziphikisi ikwinkqubekeko inkqubekeko ngokupheleleyo qwalasela ngoku lo yesu xa wayesesona sipho sikhulu awathi uthixo wasinika umhlaba ihlabathi uthixo walithanda ihlabathi uyohane isithathu ishumelene sithandathu ngoku abantu babenokholo kuyo soloko izipho zikathixo zijongelwa phantsi ziintshukumo zenkolo zale mihla jonga ngasemva nakweliphi ixesha kwimihla ka-eliya kwimihla kamoses kwimihla nayiphi na ofuna ukuyijonga naphi na okukuko yasoloko ijongelwa phantsi soloko zange yaguquka kwaye ngoko siyabona phaya kananjalo okokuba kulaa mhla xa uthixo esebenzisa uyesu ngoku kwakukho ixesha awathi umfazi wasebenzisa isipho sikathixo ngoyesu wachukumisa ingubo yakhe waza uyesu wavuma ukuba akakhange azi ngubani oyenzileyo ngoku andikholwa ukuba nje waye waqhula okanye waqhubeka ndikholelwa lonke ilwizi awalitshoyo lalisingisele linentsingiselo kwaye wathi ngubani ondichukumisileyo wayengazi kwaye wabhekabheka ngaphaya kwesihlwele wade wafumana umfazi kunye nolo akholo wamxelela malunga nethombe lakhe legazi ukuba laliphilisiwe ngenxa yokholo lwakhe ngoku lowo yayingumfazi esebenzisa isipho sikathixo ngoku uyabona laa mfazi mnye esebenzisa isipho sakhe waba buthathaka ngoko kodwa jonga kule meko apho xa wavusa ulazaro ekufeni kwakungekho nto eyathethwayo malunga naye ngokuba buthathaka phaya kwakukangakanani ngaphezulu okwakukuko ukubiza indoda emphefumlo wawuziintsuku ezine eluhambeni mpile kwaye ukubola sekuhleli emzimbeni wendoda impumlo yayo mhlawumbi kwiintsuku ezine yayisele iwile kwaye nanko ephaya eyibizela emva ebomini kwakhona yaze yaphila yatya yasela njengayo wonke umntu kwakukangakanani oku ya kunokuba yayingumfazi echukumisa ingubo yakhe kodwa lowa yayinguthixo esebenzisa isipho sakhe ndabona ngoku lowo ngumahluko apha eqongeni ngoku ukuba uya kulandela ilandela inkonzo uze uphume xesha lithile indlela exela ngayo izinto eziya kwenzeka kuhle iminyaka ngaphambili iveki ngaphambili iinyanga ngaphambili apho makuyiwe khona emakwenzeke nguthixo esebenzisa sona apho nguwe usebenzisa sona asindini siyaphokoka nje kuba sisipho nje sokuphumlisa wena sisuse ekunxitywini ngumntu ukuze uthixo abe nakho ukuzinxiba ngaso yena aze athethe izinto ngoku ukholo lwakho akukuqondi oko wenza oko ngokunokwakho ukholo lwakho lwenza oko ngoku ukuba uthixo ufuna ukwenza nayiphi into uya kuphakamisa njalo ngoku iya kuba njalo iya kwindawo ethile ngelixa uqhubayo ngesitrato iya kubakho into ethile eyenzekayo apho kuya kubakho indoda enesuti entsundu ineenwele ezingwevu iya kudibana nawe ezantsi phaya yiya kuyo kuba umfazi wayo ugula kakhulu ukule ndawo ingenye nako uya kukhangeleka ngako kwaye yiya ubeke izandla zakho phezu kwakhe mxelele abuyisele laa nto emva athe wayithatha apha kwiminyaka embalwa egqithileyo kwaye enze into ethile engenye enze ungxengxezo kwaye uya kuphila emva koko ndiya kuyixela ebantwini siye nantsi indoda phaya nje okuchanekileyo ngoko kwenzekileyo malunga nezinto ezahlukeneyo esizweni, malunga nalo Marilyn Monroe awafayo, abasokuze bakholwe kodwa koko la ntombi yazibulala, kodwa zange izibulala, wafa kokuhlaselwa inhliziyo. Ndayibona insuku ngaphambi kokuba yenzeke, ndabaxelela malunga nayo kodwa babengasayi kundiphulaphula. Xa aba yabalwi babulalana iinyanga ezintandathu phambi kokuba yakhe phezulu phaya eNew York, omnye wabulala omnye. Ndababona ezindlwini zentselo zabo bexambulisana, ndaze ndabona omnye ebulala omnye iinyanga ezintandathu phambi kokuba yenzeke. Zonke ezi zinto ethe iNkosi yazibonisa, nguye esebenzisa isipho sakhe. Akubi buthathaka emva koko, kodwa xa yiloo nto endenza ndibe buthathaka kuxa wena usebenzisa isipho sikaThixo njengomoya oyingcwele. Andisosipho sakhe, umoya oyingcwele sisipho sakhe, eso sisipho sikaThixo ebandleni, umoya oyingcwele, kwaye wena uyasisebenzisa sona, kwaye sona sisebenza naphi na apho unokuzikhupha wena egiyareni. Yabona endithetha kona, uze uvumele umoya oyingcwele uhambe ukusebenzise. Ngoku kule meko uYesu wayexelelwe nguYise ukuba alishiye ikhaya emke. Ukuba uyaqaphela indlela eyasebenza ngayo, bona emva kokuba egulile uLazaro kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, abaninzi babo bathi, aha, ngoku masibone kuphi apho akhoyo ngoku lamqengqeleki ungcwele womshumayeli oza kuthandazela abagulayo. Akekho mbonakalweni ke wemka, kwaye bathi ekugqibeleni bathumela kuye xa ugqirha enikezela, bathumela kuye ukuba eze, kwaye endaweni yokuza wasuke waqhubekela phambili. Bathumela kwakhona endaweni yokuza wasuke waqhubeka wemka ngenye indlela. Yabona, kwaze emva koko konke ngaxeshanye wema wajonga ngasemva kubafundi emva kweentsuku ezininzi, umbono wazaliseka oko uyise bembonise khona yena. Wathi, uLazaro ulele. Abafundi bathi, kuhle, wenza kakuhle. Yabona, ulele, hayi ufile. Akukho nto injalo njengekholwa lesifo. Yabona, kwaye wabaxelela ngolwimi lwabo, ufile, kwaye ngenxa yenu ndiyavuya bendingekho phaya, kodwa ndiyokumvusa, ndiyaya ukuya kumvusa. Yabona, wayesazi ukuba iza kwenziwa ngoku, kuba ukuba akenzanga ngoko watsho into engeyiyo xa wathi, andenzi nto de ubawo andibonise kuqala. Yabona, wayesazi. Kwaye emva koko jonga kuye engcwabeni, bawo ndiyakubulela wena sele undivile, kodwa ndikutsho oku ngenxa yabo abemi apha. Yabona, Lazaro phuma, kwaye wenza njalo waphumela ngaphandle engcwabeni. Ngoku xa uYesu washiya ikhaya, kutheni okwakufa nengxaki kwangena. Wayekhumbula nje xa eshiya ikhaya lakho ingxaki isendleleni. Ngoku wayengagxothwanga apho, okanye wayemkile nje lula ngokuba uyise wamtsalela kude. Onke amathemba ayemki ngoku elinjani ukudakumba ikhaya elincinci. Abaninzi bethu ngobusuku bayazi indlela yokuvelana neliya ikhaya xa ukufa kuntlitha ikhaya lethu, kwaye akungeze wazi ukuba yintoni ude ufanele udlule ngokuya ube kanye. Kodwa uyazi xa babe ukufa kwakuntlithe ikhaya elincinci bathumela kuyo, elinjani kwaphuka ikhaya elalililo. Indoda ababe nentembelo kuyo, indoda ababeyithanda, indoda ababeyibonile iphilisa abagulayo, kwaye yenze abazimfama babone, kwaye iprofete, kwaye isazi iingcinga zentliziyo ixelele abantu okuya kwenzeka lonke ixesha, kwaye wanxibelana nesibhalo ukuya kwisingqi kanye ngokuchanekileyo kangako de bona abantu abangabathandi besibhalo bamkholelwe yena. Yabona, kwaye kwakukho abanye babahlobo bakhe abanyanisekileyo, kwaye wavumela oku yakwenzeke. Yabona, wavumela oko kwenzeka nje ukubona ukuba baya kwenza ntoni. Akukho ntandabuzo, oko koko kwakusengcingeni kayise malunga naye. Onke amathemba ayemkile, indoda ababethembele kuyo yabonakala ukuba yayingeyiyo into ababecinga ukuba yayiyiyo yona okanye ukuba yiyo, kwaye babesekuzilahleleni. uLazaro umsakwabo wayefile, babengenakubuyela emva ecaweni ukuba babesele bemamkele uYesu lambaxa, kwaye babekwayiwe, kwaye benencwadi yabo njengoko kunjalo namhlanje besuka ecaweni yabo eyokuba bangabisabuyela. kwaye babeshiyeke bengena cawe kwaye babeshiyeke bengena cawe babeshiyeke bengena sihlobo ukukhangeleka njalo abantu besixeko babebalahlile izihlobo zabo ezilungileyo ezaziqhele kunxulumana nabo ecaweni zazingenanto yakwenza nabo ukuba bamkela uYesu lo mphumanto wombaxa ke ngoko indoda ababe nentembelo kuyo yayibaphoxile ngokucacileyo kwaye ingasayi kuba bonelela kwaye bathumela ityeli lesibini kwaye usabaphoxa baze wavumela indoda ife ide iqholwe ibekwe engcwabeni ingcwatywe ngoko uthetha ngeyure elithinzi leyo yayeyona yure elithinzi elathi elakhaya lincinci layibona waza emva koko uYesu weza nguye lowo kulaa yure inethunzi uyivumela yenzeke ngelinye ixesha eyona yure ilithunzi emva koko uYesu weza ubukho bakhe busoloko buzisa amathemba amatsha lena ingaba eyona ilithinzi iyure kwabathile kuni bantu kusenokwenzeka ugqirha ukuncamile omhlaza kwaye umntu wenze konke anokwenza ukusindisa ubomi bakho kodwa kungaphaya kolwakhe ulwazi akanakumbi anokusebenza ngako wenze konke anokwenza kwaye uza kufa ingaba eyona ilithinzi iyure owakhe wayibona kodwa khumbula nje kukwelaa thinzi leyure xa esiza uyeza emva koko xa esiza kuzisa ithemba elitsha kuzisa amathemba amatsha xa esiza ubukho bakhe buzisa ithemba uMarta waphuma wasoloko ebonisa imibala yakhe eyokuba wayengekho nje kanye ebonakala nyanisekileyo ngokuchanekileyo njengomariya ngokuba umariya wayephulaphula elizwini kodwa uMarta xa wayemphekela isidlo sasemalanga nezinto wabonisa awayekuko kanye ngoko kuba xa uYesu wabuyela esixekweni akukho ntandabuzo kodwa koko abaninzi kubo bathi ngoku emva kokuba inkwenkwe ifile yangcwatywa ngoku lo mqengqeleko ungcwele womshumayeli uyanyebeleza ubuyela esixekweni akukho ntandabuzo ukuba xa uMarta waqalisa ukuphuma abanye babo bathi jongani naku uyayihamba ngoku ukuba ndandisendaweni yakhe bendiya kumnika intwana yengcinga yam bendiya kumxelela malunga nayo xa ndifika phaya ow akukho ntandabuzo kuphela koko wayeza kutsho siya kuhamba siyokumbukela eyenza ukuba wayenokwenza eli bali belingayi kufundwa ngendlela elililo ngobu busuku ngoku mqaphele nako ehamba wayenokuba wagqitha ngomalusi weyakhe yokuqala icawa waza wathi ngoku masifumanise kwenzeka ntoni ngoku yabona unyebelezele wemka xa iyure ebalulekileyo ifika unyebelezele wemka ngoko uMarta akukho ntandabuzo wayengumfundi webhayibhile okanye wayengenako ukumamkela uYesu indawo yokuqala wayengenako ukuyamkela phezu kwepsychology yabantu okanye phezu kweziseko zenkolo zaloo mhla wayengenako ukuyamkela phezu kwecawa ngokuba icawa yayimthile yena kwaye abenkolo babemthile yena kwaye bonke kubo babemthile yena ke kufanele ukuba wayengumfundi wesibhalo kwaye wayefundile ebhayibhileni imihla kaEliya kwakukho umfazi oga ongumfazi omshumanekazi kwaye wayelidlolo kwaye wayenokholo endodeni umprofeti wayenguye owaloo mhla ueliya kwaye wamakhela indawana encinci ecaleni lendlu yakhe kuba yena nomyeni wakhe babe nekhaya elihle bakha indawo baze babeka isitya samanzi phakathi phaya kunye nendawo yakhe yokuhlala nokuzicoca baze nje benza indawo entle kunene yokuhlala kakuhle kwaye xa esiza ngaphaya yena noGehazi isicaka sakhe waza wathi jonga kokunjani ukulunga athi lo mfazi omshumanekazi wasibonisa kona wathi hamba uye kumbuza ukuba ndithethe nomphathi endaziyo ngaye yamazi kakuhle okanye ndithethe nokumkani bendikhe ndabizwa kanjalo ndabizwa ngamaxa amaninzi ukuba ndithethe naye ndibonisane naye wathi ngoku andazi ukuba ndingathetha naxa ndisiya phambi kwakhe kwakhona kanye xa ndibizwe ukuya kwabanye baba bantu ke uGehazi waya wambuza waza wathi hayi wathi ndihlala kunye nabantu bakowethu andinasizathu nasinye sokucela izinto ezifana nezo oko bekuphuma nje entliziyweni yam nje kuba ndisazi yena yindoda kaThixo kwaye ndifuna ukubonisa okwenzelela kuye kuphela koko wathi kuhle buyela emva waze wathi uGehazi kodwa umyeni wakhe mdala waye abanabantwana ke uEliya makube wabona umbono waze wathi hamba mxelele malunga nexesha lobomi, malunga nonyaka ukusukela ngoku, uya kugona umntwana. Waza wenza njalo, waba nenkwenkwe encinci. Inkwenkwe encinci yayimalunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala, yayingaphandle emasimini kunye noyise, malunga neshumi elinanye entloko emini. Ke kufanele ukuba yayikukutshiswa lilanga. Yakhala, intloko yam, waza uyise wenza ukuba ithunyelwe ekhaya, baza ke bayilalisa phezu kwemilenze kanini, waza emva kwemini, inkwenkwe encinci yafa, yagula kangako, mhlawumbi kukutshiswa lilanga, kungekho mphefumlo kuyo. Yayifile. Ke wayithatha, wayibeka phezu kwebhedi kaEliya, enjani indawo yokuyilalisa. Oh, bed, kanye ngqo kakuhle wayilalisa phezu kwebhedi kaEliya. Waze wathi kwisicaka, bopha iesile ngoku, uze uhambe phambili, kwaye uze ungeni, de ndikuxelele, ngokuba sifuna ukuya kwindoda kaThixo. Wayesazi, ukuba unokufika kulaa ndoda, uya kufumanisa isizathu sokuba kutheni. Ukuba uThixo unokuyixelela yona ukuba olwasana lwalusiza, kwaye yayinokumsikelela ngentsikelelo kaThixo yokuba obakhe ubudlolo besibeleko buya kuzala unyana. Ngokuqinisekileyo uThixo wayenokuyixelela laa ndoda kutheni amthathileyo. Wathi, ungemi de ndikuxelele, hamba uye kulaa ndoda kaThixo. Ngoku xa umkhweli wasondelayo kwindoda kaThixo yayingazi, uThixo akabaxeleli yonke into eza kwenzeka abaprofeti bakhe. Wayengakwazi amakakwenze, ke wathi, nanku esiza lamshunamekazi. Wathi kuGehazi, wathi kwaye udakumbile, kwaye uThixo ukufihlile kum, andazi ufuna ntoni. Ke xa wenyukayo ndiyakuthanda oku. Xa wenyukayo wasondela kuEliya, uEliya wakhwaza wathi, ingaba kulungile konke kuwe, ingaba kulungile konke ngomyeni wakho, ingaba kulungile konke ngomntwana. Qwalasela, umyeni ehamba emgangathweni ekhala. Yabona, wayengenalo ukholo awayenalo umfazi, kwaye yena umyeni ekhala nje kwaye eqhubekeka, bonke abammelwane beqhubeka, kwaye usana iiyure phambi koko lwalulele lubanda ebhedini. Qaphela, xa efika kule ndoda kaThixo wathi, konke kulungile. Amen. Yakuthanda oko, yonke into ilungile ngoku, ndisebukhoneni bokumele yena. Amen. Antsoke, konke kulungile. Waza emva koko wawa phantsi ngasezinyaweni zakhe waqalisa ukumbikela. Hayi yena exelela umfazi, umfazi wamxelela. Kwaye ngoko wathi kuGehazi, bhinqa izinqe zakho, uthathe le ntombi uze uhambe uyibeke emntwaneni. Wayengazi into amakayenze. Ke kwaye ndiyacinga kulapho uPaulos, enye indoda yesibhalo, engenako ukuthatha ithefu emzimbeni wakhe ukuba wayengazange abe nesibhalo sokuyenza. UEliya wazi into, yonke into awayeyichukumisa yayisikelelekile, kodwa ukuba wayenokufumana umfazi ukuba akholelwe koko. Ke ndicinga koko uPaulos wakwenzayo. Ngoku sithambisa iitshefu ngeoli, ngoku oko akusosibhalo, kodwa konke kulungile, gqibelele kulungile. Kodwa bathatha emzimbeni kaPaulos, iBhayibhile itshilo, iitshefu okanye imibhinqo. Qwalasela, kodwa kwaye uEliya wathi, thatha le ntombi, hamba uyoyibeka elusaneni, kwaye ukuba nabani uthetha nawe sukuphendula, hamba nje beka intonga elusaneni. Ngoku ukholo lomfazi lwalungekho semtongeni, lwalukumprofeti. Wathi, njengoko ehleli nje inkosi uThixo, nomphefumlo wakho ungasokuze ufe, andizukukushiya. Kwaye wahlala kanye phaya enyamekele, wade wafumana impendulo yoko wayefuna ukukwazi. Kuhle, uEliya wayengenampendulo. Ke kwakukho kuphela into enye yokwenza, ukuhamba naye. Ke wabhinqa izinqe zakhe waze wahamba. Wadibana noGehazi ebuye, wathi, ingaba ulandele umyalelo wam? Wathi, kwenziwe, ibeke intonga phezu kosana, akukho bobe okanye nanto okwangoku. Ibe ziyure neeyure usana lufile. Kuhle, uEliya wangena, wayengazi amakakwenze. Ke kumbulani, wehla enyuka komgangatho, nje emva naphambili. Wade umoya weza kuye. Kwaye xa umoya weza kuye, wabeka umzimba wakhe phezu kowolu wasana umzimba. Kwaye yathimla amatyeli asixhenxe yaze yabuyela ebomini ngenxa yokwakuzinikela nokholo lwalamama. Ngoku uMarta esazi ukuba lo mshunamekazi womfazi wayenokholo kulaa mprofeti ekubeni engummeli kaThixo emhlabeni wawo lamhla. Ukuba uEliya wayengummeli kaThixo wawo womhla wakhe, wayesazi umfazi ukuba wayebone ngokwaneleyo okuphuma kuyise okokuba wayengummeli kaThixo wawo lomhla. Nantso, yabona, yenza isibhalo sibaleke kakuhle. Emva koko, xa wabaleka waphuma waya kuye, ebonakala ngathi wayenelungelo lokumngxolisa yena aze athi, Utheni ungezanga, sithumele sikubiza wena, sishiye icawe senze konke oku. Hayi, leyo inguqulelo ka-1964 yayo. Hayi ngoko, bona, senze konke oku, senze oku, ya, dinikeze oku, ya. Unikeze ntoni? UThixo wanikezela ngonyaka ngenxa yakho nam abangafanelekanga. Ufanele ukuba waphumela phaya kwaye wayesazi ukuba uThixo wazibonakalisa yena kwaye qaphela xa esiza bamlandela yena ukuze babone awayeya kukuthetha. Ngoku waphuma phaya waze wawa phambi kwakhe kuqala waze wathi, Nkosi, yiloo nto awayeyiyo. Ukuba ubulapha umsakwethu ngeba ebengafanga. Yabona, umsakwethu ngeba ebengafanga. Kwaye wathi, umsakwenu uya kuvuka kwakhona. Waza yena, ewe Nkosi, uya kuvuka kumhla wokugqibela, kuvuko lukawonke-wonke. Wayeyinkwenkwe elungileyo, uya kuvuka kumhla wokugqibela. Yabona, babekholwa kuvuko lukawonke-wonke. Wathi uYesu, kodwa ndilulo olwavuko nobomi. Oh bethu, emva kokuba emphoxile, ingathini indoda eluvuko lobomi engaze iphathe isihlobo ngolwahlobo? Amanye amaxesha uya kuvavana abone oya kukwenza. Yabona, abeke into phambi kwakho aze abone into oyenzayo ngayo. Angayenza loo nto ngobu busuku, ubesoloko ekwenza oko nje ukubona oko uya kukwenza malunga naye. Emva koko siyafumanisa okokuba xa oku kwenziwe, wathi, ndiyakholwa ukuba wena ungunyana kaThixo owayemele ukuza ehlabathini, oko koko wakuvumayo ngqo ukuba ukuko. Kwaye nangoku, nangona umsakwethu efile, nangona eqholile, nangona engcwatyiwe, nangona enuka engcwabeni, kodwa nangoku nantoni na oyicelayo kuThixo, uThixo uya kukunika wena. Nantso ke, eso sisikhokelo sokuvuma. Wakholwa koko wakucelayo. Ukuba ucela uThixo esenzela yena, uThixo uya kuva umthandazo wakhe. Nangoku nantoni na oyicela kuThixo, uThixo uya kukunika wena. Ngoku ubunganalo olwahlobo lokholo ngobusuku kwilizwi likaThixo. Kulungile, uYesu lilizwi lakhe. Ubunganalo olwahlobo lungako lokholo elizwini likaThixo xa lona njengoko liqondakaliswe ngokugqalileyo ngawo lo mhla, njengoko lalinjalo ukuqondakaliswa kulaa mhla. Ungakukholelwa oko, nantoni na oyicelayo wena kuThixo, uThixo akukunika yona. Yabona, uthi, kodwa ugqirha undiphoxile, mzalwane uBrenham, wathi akanakuba ndenzela nto, kodwa nangoku, Nkosi. Uthi, andikwazanga kuhamba iminyaka, kodwa nangoku, Nkosi, nantoni na wena oyicelayo kuThixo, uThixo akukunika wena. Uhleli kwisandla sasekunene kubukhulu ubungangamsha elinde wena ucele. Nangoku nantoni na oyicelayo kuThixo, uThixo akukunika wena. Ayitsho na iBhayibhile, uhleli kwisandla sasekunene kubungangamsha. Yintoni isandla sasekunene? Hayi isandla njengomntu esam ngamandla, isandla sasekunene samandla. UThixo enathi, uThixo ekuthi, uThixo apha ngoku, isandla sasekunene obuhleli buphila ubukhona kanye apha. Xa ufuna uThixo akudingeki uye ezulwini, ulapha kanye nawe. Isandla sasekunene samandla obungangamshe bakhe ehleli apha elindele ukwenza ungxengxezo phezu kwezivumo zenu. Ulindele ukubizwa. Nangoku Nkosi, nangona ugqirha endixelele andinakuphila kuphela enye iveki, nangoku Nkosi, nantoni oyicela uThixo wena, uThixo wokunika wena. Akumangalisi wathi, umsakwenu uya kuvuka kwakhona. Wathi, ndim olwavuko nobomi, lo ukholwa kum nakubeni ebefile noko uya kuphila. Nosukuba esidla ubomi okholwayo kum akasayi kufa. Uyakholwa nakoku? Wathi, ehe Nkosi, yayikholwa. Injalo loo nto. Ngoku xa unokholo lwenene, xa lawo mazinye obuxhakaxhaka esiya kuhlangana ngolwahlobo, ivili liza kujika, okuthile kuza kwenzeka. Ngoba kukho amandla macala omabini, amandla elukholweni kunye namandla. Ivili elincinci lijikwa lukholo, elikhulu lijikwa ngamandla kaThixo. Xa ezo zinto zijika, ukuthile kufanele kwenzeke ukwenza okwakukhanya phezulu phaya uthatha indwanana ezimbini zento kunye nomatshini ojikelezayo ukwenza umbane sijika kunye inje kanye ngawe iyakwenza ukukhanya iyakwenza ukukholwa iyakwenza amandla iyakwenza impiliso xa ikholwa nothixo bejika kunye kwenza amandla ovuko lwakhe xa ikholwa lithatha ilizwi lakhe entliziyweni liqalise ukulenza lizisa ukukholwa kuba uthembisile yonke into isemgcini kuphela kwento ofanele uyenza ukufumana umbane kukuhlala iqhosha ngoko kuphela ufanele ukwenza xa esi sibhalo sifanele sizaliseke ngoku cinezela iqhosha sukoyika yiloo nto ingxaki nabantu nasoloko ndisitsho ndihlekisa incinci ukuyitho ndifumana iindidi ezimbini zabantu njengoko ndihamba abe ziseko nabakwamoya ngaphandle koko andazi malunga naye abe ziseko ngabantu abaziyo ngokuzinzileyo malunga nalapho bame khona kodwa abanalo nolunye ukukholwa koko bakwenzayo kwaye abakwamoya ngabantu abane banalo olwakholwa kodwa abazazi bangobani injengomntu onemali ebhankini abe engakwazi ukubhala i-check abe omnye uyakwazi ukubhala i-check abe engenamali ebhankini ukuba unokuzihlanganisa ukuba ufumana abakwamoya ukuba bavuke okokuba umoya oyingcwele enibanga ukubani naye nguye eqondakalisa igama lakhe nelizwi lakhe go bhala igama lakho kumnqamleza itheki uze uyingenise iqaphele yona iba iqaphele yona iqondwa ibhanki yezulu cela ubawo egameni lakho nantonina yabona sukoyika ukuyicela wathembisa uyakuyenza utheni phaya akudingeki ukuba ukhathazeke malunga nayo wayithembisa iqola sele ngoku kwaye wayelungile xa waziyo ukuba uthixo waye ekueliya wayengukristu kananjalo uyayikholwa loo nto uyesu wathi wayenguye wathi wayenguthixo kuba ilizwi likathixo leza kuye ukuba uthixo waye kueliya kukangakanani ngaphezulu waye ekunyana wakhe kwaye ukuba uthixo ngesasabelo sincinci wayenokuvusa usana olufileyo kwangakanani ngaphezulu uthixo kwinzaliseko yakhe kuhle kwangakanani ngaphezulu ngoku uthixo uziqondakalisile kunye nathi kwaye ekoti isicamagushelo senziwe sasingenziwanga ngoko babesephantsi kwesicamagushelo seginye lenkunzi yegusha kwaye ngoku siphantsi kwesicamagushelo segazi likathixo hayi gazi lobududu hayi gazi lentlamba wayengelilo nelinye waye eli gazi likathixo igazi liphuma kwisini seduna isikukukazi singabeka iqanda kodwa ukuba khange sibe kunye nentaka eliduna alisokuze liqandusele ayichunyiswanga ukuchuma usuka kwiseli yegazi esisithwale oxygen elo ligazi elikwisini seduna okoko umfazi liqanda kuphela kwaye kule meko uyesu wayeligazi likathixo iseli eligazi elidaliweyo wayengenguye umjuda nantlanga waye enguthixo ibhayibhile yathi sisindiswe ngegazi likathixo hayi elomjuda okanye intlanga igazi elidaliweyo kulapho ukuba wayengumjuda ukholo lwam lumkile ukuba wayeyintlanga ukholo lwam lumkile waye enguthixo waye engongena kufa uthixo ebonakaliswe enyameni okokuba wadala iseli yegazi waze wazenzela umzimba ongowakhe amen oko kwenza amadimoni ancancazele kwaye abaleke oko kumenza abe kwintshukumo xa ubona eyona yenene into mayibongwe inkosi uthixo ebonakaliswe enyameni kuligazi likathixo ngoku ke ubomi buza kusuka kulaa mbewu kwaye ngoku ngela gazi kwidini elidala umnquli ubeka izandla zakhe phezu kwenkunzi yegusha baze banqumle umqalo ababingeleli bathatha igazi baye bayitshise kwaye umnquli esiva iintlungu zokufa phezu kwenkunzi yegusha izandla zakhe zonke ziligazi elisuka kwencinci efayo inkunzi yegusha efayo okanye igusha encinci njengoko isifo kodwa wayebuyela emva waphuma kunye nesazela esinye ebengene naso ngokuba xa laseli yegazi yaphuka yayiligazi lenye iduna lenkunzi yegusha yabona wayeyiqanda elisuka kwithokazi kwaye ubomi obabukuyo babungenakubuyelwa phezu kobomi bakhe ngokuba bubomi besilwanyana ubomi besilwanyana abunamphefumlo ke asazi okulungileyo kokungalunganga ke abunakubuyela emva kodwa koku xa sibeka ngenene izandla zethu phezu kwedini lethu uyesu size siveze intliziyweni zethu okokuba sinetyala kwaye sazi oko sikwenzayo igazi lela dini ubomi obabukwela gazi yayinguthixo ngokwakhe ke uyabuyela emva phezu kwakho umoya oyingcwele uba ngunyana kathixo emva koko ungenasimbi sazela sesono lo uzelwe nguthixo akasenzi isono akanako imbewu kathixo ikuye akanakona akanamnqweno waso konke ke oko usanqwenela isono unetyala laso kodwa xa ungenamnqweno tu ukuba wenza nantoni engalunganga ngoko akuyenzi ngenjongo amahebhere isithandathu athi ukuba sithisone ngabom emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso akusasele dini ngenxa yesono ukona ngabom ke ukuba uyaqhubeka ufuna ukona ngabom kukho into engundonakele namafa akho ngoko xa wamvayo yena wayekani xa wathi ndiluvuko nobomi ndinguye oh enjani ingqiniseko yelizwi lesithembiso ukuba wayengulaa ndinguye owayesentlanga kunye nomoses emva phaya kwitholo elivuthayo nkquna xa onke amathemba ephelile nakubekunjalo wayenelisekile ukuba nje unokumenza yena acele iyakwenzeka ngoku indlela esidinga ngayo ukholo njengoluya namhlanje ngoku akufanele akholwe kokungena kwenzeka ingcinga zale mihla indlela yale mihla yokucinga akufanele akholwe kokungena kwenzeka kodwa izinto ezingena kwenzeka zenziwa zaba yine xa uthixo ethatyathwa elizwini lakhe izinto ezingena kwenzeka zenziwa ezenene xa uthixo ethatyathwa elizwini lakhe qwalasela ubunjani ubuhle kodwa nangoku ngosi nangoku akukhathaliseki intoni imeko eyiyo nangoku nantoni na oyicelayo wena kuthixo uthixo uyakuyenza kulaa yure elithinzi masiphicothe nje iqela labantu apho okanye njalo ebhayibhileni nje umzuzu nje ukufumana laa yure elithinzi phambi kokuba sibize umgca wokuthandazela masicike ngoyobhi wayeyeyona ndoda elilungisa emhlabeni waza usathana waza phezu kwakhe waza kuthixo kuqala wamtyhola uyobhi ngokuba ngofekethisiwayo nguthixo wathi ngokuqinisekileyo umbiyele qhawula uthanga yakumenza akuqalekise wena ebusweni bakho thixo wathi akunakuyenza loo nto yabona kwaye ngoku uyobhi wangena kulo lonke uhlobo lwengxaki khumbula walahlekelwa bubo bonke ubutyebi bakhe walahlekana nako konke ukubaluleka kwakhe wayeyinkosana uyazi empuma naso zonke iinkosana ezincinci ziqhele ukuza kuqubuda phambi kwakhe ukuba wayeyindoda yobulumko wayengumprofeti kwaye wonke umntu wayefuna ukumbona nokuthetha naye nje ithutyana nje ithutyana lexesha lakhe liya kuthetha nje lukhulu kwaye indlela wayeqhele ukuhamba ehle ngesitrato intonipheko entliziyweni yakhe nguthixo ukuba uthixo amenza umprofeti kwaye amadoda azingqondi ayinyukazi athi yobi mhlekazi siyazi ukuba uthixo omkhulu wezulu unawe nje icebiso elincinci singathanda ukuba nalo senze ethilethile into sifanele sibe nantoni kwaye uthixo ubesakuyityhila kwiyobi kwaye bebesakuya bayokwenza oko ngalaa ndlela kwaye leyo indlela ebisakuba yiyo oko kwakulungile kodwa konke ngaxeshanye bonke abantu bachasana naye ehe wonke umntu wamjikela emva koko izitshingitshane zezo zabulala abantwana bakhe zabulala zonke izilwanyana zakhe yonke into awayenayo yemka emva koko kuze abona bakhe abakhulu mhlawumbi amadikoni ebandla lakhe yabona beza kumnika intuthuzelo kwaye babemtyhola ngoku yob uyazi indoda eyayithandwa nguthixo njengawe kwaye konke oku kwenzekile kuyo ufanele kube kukho into engalunganga wenze into engalunganga wathi uyobi ndonelisekile zange intliziyo yami icocekile phambi kothixo kwaye ndilenzile idini lam amen nantso ke ngoko yimakulo ukuba uhlangabezene neemfuno zikathixo hlala kanye phaya sukukugunqa uabraham wabiza yonke into echaseneyo nesithembiso njengengekhoyo angakugxadazele kwisithembiso kokungakhoyo kodwa wommelela enika indumiso uThixo. UJobe wahlala kanye nalo kwaye emva kwethuba ongowakhe umfazi ngahlobo luthile wamjikela. UJobe waba namathumba, impilo yakhe yasilela, waphuma waya kuhlala eluthuthwini wazikrwela ngompha okanye okuthile isirhuzulu. Ungafane ucinge esinjani ukuba lusizi isimo laa ndoda yayikuso. Ndikhumbula ndithatha eliya ngelinye ixesha kumnquba wam iminyaka eyagqithayo kwaye ndandikuyo unyaka nje incwadi kaYobe leyo indlela siyayiqhekeza nje sithunge lonke elizwi wokuhlangana kwaye emva koko ndaba naye kwela thuthu phaya malunga nezintlanu ezilandelelanayo icawe kwaye zange ndi emva kwethuba udade omncinci wandibhalela incwadi wathi mzwana uBrenham uza kumsusa nini uYobe kwela thuthu kodwa ndandizama ukuvakalisa into yabona ndandizama ukwenza oku kuzinze okokuba kutheni waye phaya kwaye umfazi wakhe waphuma wathi Yobe ulusizi kutheni ungamqalekisi uThixo uze ufe ukufa ngoku jonga zange ambize yena umfazi osisidenge wathi wena uthetha okomfazi osisidenge ngamanye amazwi uthetha okwesidenge wathi inkosi yanika kwaye inkosi iyathabatha malibongwe igama lenkosi emva koko wayesazi wayeza kufa kwaye wathi nkosi safo sesishumelinesine sikayobe wathi ukoyithemba emthini ukuba uvuthulukela phantsi wayazi ukuba iyaphembelela abantu ubomi bakhe babululutho uThixo akazange asinike ubomi bethu nje ukuba siyabule oku okuya babunikezela ukuba busetyenziselwe yena yenza into ethile xelela umntu okuthile akunakuthetha hlabelela ngumlusi okanye into ethile nika inkangeleko ethile ndaweni ethile kwaye uYobe wayeluhlobo lwendoda eyayelulutho wathi ukuba umthi uhlela engcwabeni ivumba lemvula ingcambu ziyaphuma kwakhona ukuba intyatyambi iyafa ingcambu encinci ilala phaya ize idubule ivuleke intlama iyaphuma kuyo akukho ndlela onokufumana ubomi kuyo kodwa xa intlakohlaza ifika iyavela le ntyatyambo kwakhona ngoku kukho ithemba uba intyatyambi iyafa uba umntu uyafa kodwa umntu wathi ulala phantsi aphume umoya oonyana bakhe bayeza ukuza kumnika imbeko kwaye angayiboni loo nto uYobe ufuna ukwazi xa betyala imbewu emhlabeni kwaye iyaphuma kodwa batyala umntu emhlabeni kwaye akaphumi ngoku wathi kumalunga nantoni konke oku waye wayengaqondi angathini umntu enozuku olungaphezulu kunentyatyambo umntu enozuku olungaphezulu kunomthi kumfanekiselo kaThixo kwaye noko wamtyala emhlabeni kwaye oko kugqityiwe oonyana bakhe bayeza kuzila kwaye akayiboni loo nto akwaba bunokundisihla engcwabeni bunokundigcina endaweni enqabileyo de ugqithe umsindo wakho wena undibekele ixesha nendawo endingena kuyigqitha qwalasela ngoku xa konke oku kuxhwaleka kufika kwaye nabahlobo bakhe bamzela ngomhlana bamtyhola ngokuba ngowona emfihlekweni umfazi wamlahla wonke umntu wamlahla wathi umphefumlo wakhe wawungongaqhelekanga emfazini wakhe kunye nazo zonke izinto ezenzekayo kuye kwaye kwakukhangeleka ngathi uThixo umlahlile kwaye wayeza kufa aze aye emhlabeni uThixo wathetha naye kangangohlobo lokuthi Yobe ngoku bhinqa izinqe zakho ndiza kuthetha nawe kwaye xa wathi uyabona umthi zange wona intyatyambo zange yona yayifezekisa injongo yam ngoko ke yantshulisa enye ukuya kwenye kwaye zange yone ke iyavuka kwakhona kodwa umntu wona ngoko ke uyanqanyulwa ke ngoko uYobe waqalisa ukumangala waze wangena ekudakumbeni nje kanye ngomata wenzayo kwiyori yobumnyama xa yonke impembelelo yakho ingaba iyephile elizini uza kuthetha njani noYobe yena ungumprofeti uya kuthetha njani naye kumbono emva koko wakhangela phezulu zaza iindudumo zaqquma imibane yatshawuza waza weza uYesu emva koko wambona yena kwimihla yokugqibela wathi ndiyazi umhlawuleli wam uhleli kwaye ngemihla yokugqibela uya kuma phezu kwalo mhlaba nakubeni impethu zofele lwam ziwudlavuzile lo mzimba kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo endiya kumbona yuri yobumnyama emva koko uYesu uyeza ngoku leyo yeyona ncwadi indala ebhayibhileni uYobe yayibhalwe phambi kweGenesis ibhalwe Ayaba, qwalasela ngoku uMoses, kwiyure yakhe yobumnyama, wayesazi, unina wayemxelela indlela uYehova awamkhulisa ngayo, indlela wayeza kuba ngumhlanguli wabantu. Kwaye wayezamile ukuyenza ngendlela yasemkhosini yokuma, kuba wayeyindoda yomkhosi, wakhuliswa noFaro, waba yinkokheli, wayeza kuba nguFaro olandelayo. Kwaye waphuma, waya kuzama ukubahlangula bona ngesandla esisesakhe, kodwa uThixo akahlanguli njalo. UThixo uhlangula ngesandla esisesakhe. Ke wabakrelekrele, wafunda zonke, wafumana eyakhe iPhD neLLD, kunye nazo zonke iLL neDDs ezihamba nayo, ndiyaqikelela. Ke wacinga, ndiyifumene ngenene ngoku, ndisandula ukuphuma esikolweni sakwalizwi. Ke waphuma phaya waza wasilela. Emva koko uThixo wamthabathela phaya iminyaka engamashumi mane, waza wakhuphela ngaphandle yonke la mfundo kuye, yabona, amashumi amane eminyaka. Ngoku indoda endala, amabhofu adinga ehlela ngasesinqeni sakhe, ukhuni esandleni sakhe, onke amathemba okuhlangula abantu egqibile ukuphela. Alusizi amaHebhere ezantsi phaya ehluphekile ngabo baqhubi babo, etywatyushwe imihlana kunye nabombi bodaka eludakeni, onke amathemba okuhlangula emkile. Kwaza emva koko ngenye imini kwicala elingasemva kwentlango uYesu weza, intsika yomlilo, wathi, "Ndinguye oko koko wayekuko yena." Ngenye imini wayethetha wathi, "Kutheni usithi wena wabona uAbraham? Kutheni?" Wathi, "Kutheni akukho nangaphezu kwamashumi amahlanu eminyaka obudala, kwaye uthi, siyazi uphambene unedemoni." Wathi, "Phambi kokuba wayekho uAbraham, ndinguye." Ke yayinguYesu owezayo kwintsika yomlilo, kwiyure yakhe eyona imnyama, wayewehla ngoku. Uyazi, xa uYesu ekufumana, ikwenza wenze izinto ezivakala phambeneyo ehlabathini. Ungafane ucinge laa ndoda indala isihla isiya phaya ukuya kuthabatha esasixeko okanye elalizwe, kwaye yayenza inentongo egoswa esandleni sayo, kodwa yona ngokwayo yayisesandleni sikaThixo, koko okwenza umahluko. Kungi, masithethe ngesinye isimo nje ithutyana. Masithethe malunga noYayiro eBhayibhileni ngeentsuku zikaYesu. Yena wayengolungileyo omncinci umfo, waye elikholwa ikholwa elizifihlayo. Bendiya kumbiza into ethile enjengekholwa lasemdeni, njengeentlola ezawelela phaya zancamla izinto ezilungileyo zaza zabuyela emva zathi ayinakwenzeka. Kodwa uYayiro wayelikholwa lasemfihlakalweni, wayeyikholelwa iNkosi uYesu kuba wayengumfo olungileyo. Mhlawumbi wayezifundisisile iincwadi ezisongwayo, waze wabona apho uYesu wahlangabezana nazo zonke eziyimfuneko, kwaye waye engulawa mprofeti wayefanele ukuvuswa ngokukaMoses. Kodwa wayengenakulenza uvumo lwakhe, ngokuba oko nawuphi umntu owenza uvumo lokuba babe naye uye ebehamba noYesu, ke kanye ngoko babesikwa, kwaye wayengumbingeleli. Kodwa uyazi, uThixo unendlela yokunyanzela into ngamanye amaxesha ukukwenza uyenze. Ke uyazi, wayenentombi encinci, umntwana wakhe ukuphela kwakhe, kwaye wagula kakhulu, waze babiza ugqirha. Waza ugqirha wenza konke anokwenza, yaza intwazana encinci yagula ngakumbi. Ngoku ugqirha wambizela ngaphandle wathi, "Yayiro, ndikuthile ukuxelela oku, gqirha okanye mfundisi Yayiro, kodwa uyazi into, laa mntwana uza kufa kungamalungu nje neyure aphile." Ndingafane ndicinge bonke bephakuzela, kwaye nabantu bemile kufuphi belila, kwaye bemlalisa emandlalweni omncinci, isofa encinci phaya enjalo. Waza ngoku uye, ndingambona uYayiro omncinci ejikeleza ukuya kufumana umnqwazana wakhe omncinci wobulungiseleni. Waza wawugungxa umfazi wakhe wathi, "Uyaphi?" Uyazi, yaqikelela inyanzelwe kum. Emva koko waphuma ngomnyango wathi, "Uphi?" Umalusi wakhe wayemi phaya wathi, "Yayiro, uyaphi?" "Aha, kuhle, ndiyacinga, ndiyakukhe ndithabathe uhambo." Uyazi, leyo yure yakhe yethinze elikhulu. Apha kuza mntu othile phezulu endleleni wathi, "Heyi Yayiro, uyazi ngubani osezantsi edokisini?" "Uyesu waseNazaretha, laa mprofeti usandula ukufika." Yayiyeyona yure yakhe inethinzi kakhulu. Ngoko wasondela uYesu nje kwithinzi elimnyama leyure. Ndingambona egungqa laa mnqwazana mncinci ebusweni bakhe, esihla ngendlela ngamandla kangangoko enako. Wathi, "Nkosi, yiza ubeke izandla zakho phezu komntwana wam, kwaye uya kuphila. Xa wayesendleleni yakhe ebuyelayo ndiye kuqala uyazi omnye uthile wathi sukumkhathaza yena uSelefile Fezo kwaye ulele ngoku. Oh, kwaye inhliziyo yakhe incinci ayimalunga nokukrazuka. Ndingambona uYesu ejonga kuye wathi ingaba ndikuxelelanga na Musa ukoyika kwaye uya kulubona uzuko lukaThixo. Yayicinga inhliziyo yakhe yabuyela ekubetheni kwakhona kakuhle. Wenyuka ngendlela ejonge yonke intshukumo wafika endlini bathi, oh ufile, wathi akafanga ulele. Kuhle bathi, ngoku thina sivile wena uphambene, ngoku siyazi unjalo. Wathi, phumani nonke ninabangakholwayo, andinakwenza nto ngeli xa ninabangakholwayo nihleli apha. Abakhuphela ngaphandle bonke. Emva koko waya ngapha yakho umntwana wathi, vuka mntwazana, waza wavuka. Isithinzikazi seyure ukufakwa kugqibile kwintlithe ikhaya, waza uYesu wasondela. Ngoku siyaqwalasela xa intwazana yakhe encinci yayigula, zange alinde njengoNikodimo udliwano-ndlebe lwabucala ebusuku. Isidingo sasingoko, kwafuneka enze into kanye ngoko okukwakunye kanye ngoku. Ukuba lakhe lakho ixesha ofuna ukuphila kanye ngoku lixesha sukulindela elinye ixesha, eli lixesha lokwenza into ewe mhlakazi. Waba ngozilahleleyo waza uYesu weza wambiza ekufeni. Oyimfama uBartimeyo, esinye ngaphezulu isimilo esiza kuthetha ngaso njengokomzuzu, ndingathanda ukuninika ibali ngobomi bakhe, indlela awaye eyiyo, indlela awayesenza ngayo, indlela yokuphila ngamahobe amancinci edlala. Kwaye ke ngezo ntsuku babe nemvana eyayisa kukhokhela umntu oyimfama, nje kanye benayo namhlanje inja ekhokhela oyimfama. Ke ngenye imini ibali liyabaliswa malunga noBartimeyo okokuba uYesu phambi kokuba aze embonisweni kwaye wayenentombi encinci eyayigula, kwaye waxelela, waphuma, wakhala kwaye wathandaza enkosini wathi, Nkosi, ukuba nje unokundinika obu bomi bale ntombi yam incinci, andizange ndibe nako ukuyibona, kodwa ukuba nje unokumenza aphile, ndiyakuthembisa ngomso okokuba ndiyakunika amavukuthu am amabini. Oko koko wayenako ukonwabisa abantu ngako. Ke abangqibi abaninzi akufanele abe nento engaqhelekanga. Ke amabini amancinci amavukuthu ayeya kudlala elinye phezu kwelinye. Ke wathi, kulungile, uya wanikezela umnikelo ukuba umntwana waphila. Ubusuku obumbalwa emva koko umfazi wakhe wagula, waza waya ngaphaya ecaleni lendlu wathi, Nkosi, andinanto ingenye kodwa imvana yam encinci endikhokhelayo. Wathi, ukuba uya kumenza aphile, wathi, ndiyakunika le mvana. Kwaye ke usuku olulandelayo umfazi wakhe waphila. Ke nangu elapha esihle, waze wathi umbingeleli wathi, uyaphi na wena Bartimeyo oyimfama? Wathi, ndiyehla ukuya kunikela ngale mvana. Wathi, umfazi wam, uYehova umphilisile umfazi wam. Waze wathi, ndiyokunikela ngale mvana. Wathi, akunakunikela ngala mvana Bartimeyo? Wathi, la mvana ngamehlo wakho. Wathi, kodwa ukuba uBartimeyo uya kuthobela isithembiso sakhe kuThixo, Thixo uya kubonelela imfama ukwenzela amehlo kaBartimeyo. Ngenye imini weva isanko sisiza ngesixeko, abanye babo bengxola besithi, wena profeti waseGalili, bandicela ukuba uvusa abafileyo. Lowo yayingumbingeleli. Sinamangcwaba agcwele bona phezulu apha, nyuka uze kubavusa abanye babo. Bandixelela uvusa abafileyo, masibone wena usiya vusa omnye wabo. Abanye babantu abalungileyo balele phezulu phaya, masikubone ubavusa bona. Abanye bathi, ukuba ungumprofeti ndixelele yintoni endiyenzileyo izolo. Abanye babo bathi, uzuko kuThixo enyangweni, vulelani umthi ukumkani kaIsrayeli. Zonke iintlobo zeenkcuku namakhulu abo ngoku, ukuba uya kuya ukhe waya eYeriko, uPawule apho wayehleli khona wayemalunga namakhulu amabini omgama ukusuka apho baphuma khona esangweni. Ngoku akukho ntandabuzi, abantu bethontelana phezu kwakhe, kwaye ohluphekileyo omdala umfo ehleli phaya emoyeni nokungcangcazela nemirhaji msongele, kwaye kungekho mvana yakumkhokela, kungekho mahobe. Kwaye mhlawumbi wayengenamafutha ukwenzela ubusika, kwaye mhlawumbi kwakumalunga nooktobha, kwaye kubandwa, kwaye nako ehleli kuloo meko. Kwaye wa elinye elilungileyo inenekazi makube lathi kuye xa wathi, ubani, imalunga nantoni yonke ingxolo? Uyazi, kukho into engaqhelekanga, apho akhoyo uYesu kusoloko kukho ingxolo eninzi ehe unjalo wathi imalunga nantoni yonke ingxolo kulungile but elinenekazi lilungileyo fanele makubeka lingumlandeli kaYesu but uyazi nguYesu waseNazaret kuhle kubani uYesu waseNazaret kuhle uyazi isibhalo sitsho ukuba inkosi uThixo iza kuvusa umprofeti ow ewe uthetha unyana kaDavid ingaba usemhlabeni ndimbonile yena esenza kanye ukuchanekileyo ulilizwi injalo ngqolonto wammemeza ow Yesu yiba ow Yesu unyana kaDavid yiba nenceba kum ngoku wayesazi wayegqibile ukugqitha wayesazi ukuba ukumemeza kwakhe langokwenyama walungena kuviwa kodwa wazi ukuba waye eli lizwi waye engulaa mesiya wakufanele abe ngumprofeti kuba umesiya wayengumprofeti waye wayesazi ukuba unokuba ukholo lwakhe kuthixo hayi intandabuzo kodwa oko wakumemezayo yehova yiba nenceba kum yiba nenceba ngoku mandimenze ame yena waza wamemeza wena nyana kaDavide yiba nenceba phezu kwam mhlawumbi konke ukummemeza wayengenakho ukuluva kodwa ukholo lwakhe lwammisa uYesu watsho njalo waze uYesu wema ngxi ndifuna ukushumayela koko mhlawumbi ngelinye ixesha imini kwaye ngoko uYesu wema ngxi kwaye wema yena ngxi wabhekabheka waze wathi ukholo lwakho lukuphilisile ulayo really thinzi kakhulu ngoko uYesu wasondela intsasa nje phambi koko kwakukho icawa intsasa kanye phambi kokuba angene ephuma ngesango ngalamva kwemini wayeze esixekwini kwakukho indoda phaya egama linguZakeyu kwaye yayingusomashishini wesixeko kwaye umfazi wayo uRebeka waye engumfazi olungileyo ikholwa kwinkosi uYesu kodwa wayengakholwa yena buqu kuba urabi wayemxelela akukho baprofeti asinabaprofeti eliya ligquba lobuvuvu ungayikholelwa into enjalo uyechubeke kakhulu elungileyo indoda ishishini lakho apha utheni ngaze uyenze laa nto jonga ukuma kwakho ecaweni kwaye ke wayemxelele uRebeka wathi ow kukho ubuvuvu akukho nto injengomprofeti kodwa uyazi uRebeka wayethandazile de intliziyo yakhe encinci yayimalunga nokukrazuka wayefuna ukuzibonela ngokwakhe de wayesazi ukuba wayeza kuba sesixekweni ngalaa mini de uyazi awakwenzayo wayemfutshane ngesithoko de wayengenakho ukumbona yena xa egqitha ngenxa yesihlwele ke wathi ndiyakufumanisa ukuba ungumprofeti na okanye hayi ukuba ndimjonge ebusweni ndiyakukuxelela ukuba ujonge kahlukileyo kwenye nayiphi na indoda ke wakhwela phezulu emthini waze watsalela onke amagqabi kuye nezinto wahlala phaya waze wathi ngoku uyazi xa egqitha ndiza kumbona ke njengoko ejikela idolo ehamba ngolu hlobo esihla ngesitrati wafika kanye phantsi komthi waze wema wajonga phezulu wathi Zakeyu yehla emthini ndiyagoduka nawe ow iyure yethinzi lakhe elikhulu ingaba waye engumprofeti okanye waye engenguye umprofeti kwiyure yethinzi elikhulu uYesu uyasondela wayesazi ukuba yayengubani Zakeyu yehla uZakeyu wathi ukuba ndenze nantoni engalunganga ndiyakuyihlawula ndiyakwenza nantoni na wayeqondisisekile uYesu wasondela mfazi onethombe legazi wahamba ibhayibhile yathi wachitha yonke imali yakhe kugqirha akukho namnye kubo owayenokumnceda akukho ntandabuzo oogqirha bazama kanzima kodwa basilela babengenakho ukumnceda wayenalo elithombe legazi iminyaka ngeminyaka mhlawumbi ukusukela ekuyekeni ukuya exesheni waye wayengumfazi omdala ngoku eqhubekeka nje engenakuyenza ow waye wayesekuzilahlelini ukuba akukho ntandabuzo ngalaa ntsasa xa omncinci omncinci womkhonjana tyhalekela ekuvikidlweni ezantsi phaya umntu othile wayehlele phezulu endulini ngasentla mhlawumbi umyeni wakhe wayesele wawathengisa amahashi kunye nefama bebambise ngayo nento yonke ezama ukwenza lo mfazana wakhe emncinci aphile kwaye hayi wayevile malunga naye wathi ngubani lowa usezantsi phaya wathi lowa ngulaa mprofeti wasegalile wathi entliziyweni yakhe akukho sibhalo ngayo ndiyamkholelwa kwaye ukuba nje ndingachukumisa laa ngubo yalaa ndoda elilungisa yakuphilisa. Ukuba wayenokwenza oku ya ngaphandle kwesithembiso sesibhalo, kufanele thina senze ntoni ngesithembiso sesibhalo? Watyhilizela phambili, kwakukho umalusi, bonke babo bemile phaya ukumgxeka umfazi behlekisa ngoYesu kwaye bezama ukumenza awushiye umhlaba. Babengafuni abantu babo bonke baphazamiseke ezincingeni, babengenako ukusebenzisana emhlanganweni. Akungekho nto abenokuyenza, kodwa weza ngapha ukuza kuba nomhlangano nakanjani, yabona? Kwaye ke wayeza kuba nawo nakanjani. Ke siyafumanisa kwakukho ababini okanye abathathu phaya ababenokumnceda yena, ke bamwelisa yena umlambo nakanjani. Ke ngoko siyafumanisa okokuba kwi njengoko waqalisa ukuhamba lo mfazi umncinci wathi kulungile, enjalo indoda kuba njeya ebaluleke kakhulu, ingonga abalulekanga kakhulu kuyo. Hayi, abaninzi abanye babo baqalisa ukuthi ngazise kuye ukuba ndifuna ukwazi uba ngumprofeti okanye hayi. Ke kuhle, ndazise Simon bani ba wonke umntu. Ewe ke Rabi, utheni? Bathi ungumprofeti. Enkosi Dlakazi, Nkosi kusikelele. Qhubeka ngalo olo hlobo njengoko wahamba waqhubeka. Into yokuqala, lo mfazi mncinci waqhubeka ezicudisa phakathi kwaloo madoda nangokujikela wade wachukumisa ingubo yakhe. Ngoku ingubo yasePalestina iyawunduza inomphakathi wengubo nabo ukugcinela uthuli kude emilenzeni, kwaye ebengayikuva oko ngokwasenyameni. Ngoko wamchukumisa yena oko koko wayefuna nqo ukukwenza. Wabuyela emva waze wahlala phantsi. Leyo yayiyure yakhe yethinzi elikhulu, yonke imali yayiphelile, yonke into engenye. Waze wasondela uYesu. UYesu waguquka wathi, ngubani ondichukumisileyo? Wajonga phandle phaya, kwaye nanko wayelapho. Wathi, ukholo lwakho lukusindisile. Umfazi omncinci equleni ngokwasekuziphatheni wayengenakuba mbinga kumbi, wayesandula ukuthatha owesithandathu umyeni wakhe. Ke ngokwasekuziphatheni wayengenakuba kubinga kumbi. Iyure yakhe yethinzi elikhulu, akukho ntandabuzo ukunyukela phezulu phaya aze athi, olumjani udwayinge endilulo, ndingomtsha umfazi omhle, kodwa ndiyaqalisa ukuguga nje kancinci isikelela kumashumi amabini am ngoku. Ke eyam andinakuqhubeka. Ngokukhumbula nje dade, xa ushiya la mashumi amabini, xa ushiya la mashumi amabini anesibini eminyaka uyasilela, akukhathaliseki nokuba ucinga kunjani okanye hayi unjalo. Uyasilela, yonke indoda injalo nayo. Wena xa ufika malungana uya yiloo nto endayibuzayo kumhlangano wasekiwanis ngaxesha lithile, ndathi ndixelele injani eyokuba xa ndisitya ukutya kwenza ii-cells yegazi kunye nam ndibe mkhulu ndomelele. Xa ndandineshumi elinesithandathu iminyaka obudala nditya into ekwanye endiyityayo kanye ngoku, ndiba mkhulu ndomelele lonke ixesha. Ngoku ukusukela ekugqitheni amashumi amabini anesibini, akukhathaliseki nditya kangakanani, ndizikhathalele kangakanani, ndiba buthathaka namdala. Kutheni njalo? Ukuba ndihlaziya ubomi bam ngoku, ingaba iyakuba koko? Loke ixesha ndisitya ndihlaziya ubomi bam, ndifaka ii-cell zegazi ngaphakathi, kutheni ndingasayi kundakha ngoku njengoko bezisenza ngoko? Akunako ngokwenzululwazi ukuyiqondakalisa ukuba ufanele uyenze. Lidinga uThixo walenzileyo, kwaye uza kuhlangana nalo nawe. Khumbula nje oko, uza kulo. Galela amanzi uwakhuphe emphandeni wase egilasini, iba sisiqingatha ukuzala, kwaye emva koko ukhawulezise ukuwagalela ayehla. Qelela ayaphi kwaye kwenzeka ntoni, yabona? Ngokuba uThixo wenze idinga. Kwaye lo mfazi mncinci wazi ukuba imihla yakhe yayimalunga nokugqitywa ngoko umsebenzi wakhe iyakonakalisa. Ke wayecinga malunga ndiyakwenza ntoni, kodwa wathi, uyazi ndasoloko ndacinga ukuba ngenye imini kunokubakho uMesiya aze. Wenyukela phaya iqula, usoloko kuxa ucinga malunga naye xa esondela, yabona? Kwaye ke wenyukela phaya ithinzi, bonke abafazi abemkile, kwaye wayengoziphethe kakubi engenakuthetha nabo okanye nanto, enamagwegwe, kwaye wehlisa isijijo waza waqalisa. Wava umntu esithi, hamba uye kubiza umyeni wakho uze apha. Wathi, andinamyeni. Wathi, injalo loo nto, ubunamahlanu kwaye nale uhlala nayo ngoku asiyo yakho. Waza wasekuzilahleleni wathi, Mhlekazi, ndiyabona ukuba ngumprofeti, ndiyazi ukuba xa uMesiya efika oko koko uya kukwenza. Wathi, ndinguye. Oh, abafundi babephezulu elwandle ngobunye ubusuku. Waye onke amathemba emkile. Mhlawumbi uhleli apha ngobusuku. Kule ndlela inye. Onke amathemba amkile. Umkhonjana wabo wawuzele ngamanzi nayo yonke into. Waye uyesu bemka ngaphandle kwakhe. Waye xa bakhalayo bekhwaza. Waye bemangalisiwe yintoni eyayiza kwenzeka. Yintoni eyenzekayo elandelayo. Bambona yena esiza ehamba phezu kolwane. Uyazi intoni babemoyika yena. Yakhangeleka okwesibhorho, yakhangeleka okwethile ethile engathi ingaba luhlobo lobumoya okanye into ethile, yabona. Nawe ukusiza umuntu ehamba phaya njengesithunzi emanzini, baze baqalisa ukukhala. Ukuphela kwento eyayinokubanceda kwaye ngoko babeyoyika. Ukuba oko asiyo ngokuchaneke ngqo indlela ekuyiyo namhlanje, bayawoyika wona, bayawoyika. Kodwa kwenzeka ntoni, nje kwiyure ekoyikeni kwawo, izwi leza lathi, musani ukoyika, ndim, emva koko, uYesu wasondela. Obe, uYesu wasondela. Musani ukoyika, ndim. Ngoku, uYesu nguye izolo, namhlanje naphakade. Andazi ngobusuku, kufanele ndishiyelele omnye umxholo wam apho. Kodwa andazi ngobusuku, ukuba thina kule yure. Umfundisi uzile njengoko ethembisile, kwaye ubize abantwana bakhe abakholwayo ukuba bamqonde elizwini lakhe. Elibonakalisa lona. Andazi nokuba uYesu uzile ukuthi lena yure elithinzi kakhulu ibandla elakhe layibona. Ngoku uyazi intoni, lonke ibandla kwamsinya liza kufanele libe leliya qumrhu lamabandla ehlabathi. Kwaye xa uyenza uya kuphulukana namalungelo obuvangeli bakho xa usenza oko. Kwaye ukuba akuyenzi ngoko akunakuba lihlelo tu kuba lonke ihlelo kufanele lize kulo. Nifundile ngayo njengohlobo olunye njengoko ndenzayo. Yure elithinzi kakhulu, ibandla elincinci elakhelanayo. Yonke into iphumile ngenxa yayo. Bakwamoya, zivuseni. Kwaye kanye kule yure yethinzi elikhulu, ngoko nako kusiza uYesu ukuza kunqinela ukuba unawe, ulapha, yabona. Iyure elithinzi kakhulu. Ndivile ibali elincinci, undithatha nje umzuzu ukulibalisa. Umfazi wabizwa, unosithili weza ukuza kumbona kuba wayebethekile kukuhlupheka. Wayenonyana, kwaye wayemkile, waya e-India kwixesha elidlulayo. Kwaye yena olunge kakhulu umhlobo, kwaye inkwenkwe elungileyo. Kwaye ke umfazi waba njalo nje, engenakutya nento yonke, de unosithili eze kuphanda, kwenzela yena ukutya kukanosithili. Kwaye xa babelapho yathi indoda kuhle akunabona abakuthandayo bakuncede. Wathi, "Oh, ndinonyana." Wathi, "Wenza ntoni?" Wathi, "Oh, uyi i-injineli yombane e-India." Kuhle, "Usebenzela bani?" Wathi, "Urhulumente we-United States." Kutheni? Wathi, "Engakuncedi." Wathi, "Kuhle." Wathi, "Akandincedi kodwa." Wathi, "Kuhle ke utheni ungamceli endaweni yokubiza unosithili?" Wathi, "Uyelunge kakhulu inkwenkwe, undibhalela ezakhe zamnandi ileta." Waze wathi, "Uyazi, ndiyamthanda ke andinakumxelela ukuba ndinesidingo ngolu hlobo." Bathi, "Ukubhalela ileta kwaye uyeva kuye nento yonke." Ewe, "Kwaye futhi akakuncedi." Wathi, "Hayi." Wathi, "Kodwa undithumela eminye eyakhe yamihle imifanekiso endakhe ndayibona ebomini bam." Kwaye wathi, "Ke yathi indoda, makhe ndiyibone eminye yale mifanekiso." Wathi, "Kulungile mhlekazi, ndinayo kanye apha eBhayibhileni." Kwaye wayivula waze waqalisa ukuyizisa. Uyazi yayiyintoni? Iiodolo zemali esuka e-India enemifanekiso. Yayinemifanekiso yonke, uyabona, iiodolo zemali. Wayenamawaka edola, kodwa nje wayengazi ukuba wayexabisekile. Yayifihlwe yonke eBhayibhileni. Andazi ngobusuku ukuba uYesu akayi kutyhila kuthi oko kufihlwe kule Bhayibhile enzele thina sityebile elubabaleni lwakhe nakwinceba yakhe. Andazi nokuba uyakuza asibize, asijonge ngeBhayibhile size sibone oko sinako kuye ngeli xa sithobisa iintloko zethu nje ithutyana. Bawo wasezulwini, yenza inceba yakho, ulapha Baba, kutheni nje isezingqondweni ngako oko. Kutheni, kuthe naphi na ababini okanye abathathu behlangene egameni lam, ndiyakuba lapho phakathi kwabo ngoku oko. Amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa oko akusokuzi. Sincede ngobusuku ngoku njengoko sithandazela aba bagulayo abantu ngale mizuzu imbalwa elandelayo. Zenze waziwe Nkosi Yesu, yiza ubize abagulayo. Ngayenza ngokuba babe nokwazi ukuba wena ungokhoyo ndawo zonke uThixo, ulapho onguye izo namhlanje naphakade. Ngegama likaYesu ndiyathandaza. Amen. Zihlobo, nje umzuzu okanye emibini de kuya kube ngenene liqesha lokunqumamisa, kodwa masibize nje umgca omncinci wokuthandazela. Ningathanda ukuba nawo, phakamisani isandla senu ukuba ningathanda ukuhlala eminye elishumi, ishumi elinesihlanu lemizuzu. Kulungile, thiqanisekelele. Nje ingaba kulungile? Kuba sindeki phaya, kulungile. Uthi ukuba nokuya Enkosi kakhulu. Ngoku uphi uBhili? Mangaphi amakhadi wakubhileyo? ABC, lesinandone kuqala. OA, ingaba sibize ngo-A ubusuku bokuqala apha? Masibize ukusuka ko-A kwakhona. Masibone kuphi apho siqale khona, Bhili. Uyakhumbula? Isinye, ibingesiso? Ehe, isinye, ukuya malunga. Masibize ukusuka ndaweni ithile ingenye. Masibone kuphi apho siya kubiza khona? Masithi mashumi asixhenga nesihlanu. Ubano nekhadi lokuthandazelwa u-A mashumi anesixhenga anesihlanu. Bakamisa isandla sakho. Kuyoko kulungile. Kuhle, silifumene. Yiza kanye ezantsi apha ngoko. Mashumi asixhenga nesihlanu. Amashumi asixhenga nesithandathu. Bakamisa isandla sakho. Amashumi asixhenga nesithandathu. Ngokukhawuleza. Kulungile. Ubani? Akanakuphakama okanye? Hayi, kusemva kakhulu ngasemva. Xoleleni. Amashumi asixhenga anesithandathu. Amashumi asixhenga anesixhenga. Mashumi asixhenga anesixhenga. Ungaphakamisa isandla sakho. Nabani onekhadi lokuthandazela? Oh, omnye othile apha. Kulungile. Kanye ngapha, mhlekazi. Amashumi asixhenga anesixhenga. Amashumi asixhenga anesibhozo. Ukukhawuleza ngoku. Phakamisa isandla sakho. Amashumi asixhenga anesibhozo. Asixhenga anesibhozo. Amashumi asixhenga anesithoba. Amashumi asibhozo. Amashumi asibhozo ananye. Anesibini. Anesithathu. Anesine. Anesihlanu. Makuthi oko. Imani nje phaya kanye ngokukhawuleza. Yiba nje ngoku. Bangathi abanye benu bahlale nje ngokuzola. Ngentlonipho. Kanokushukuma ngoku. Mabathi abo abathe nje babizwe. Amashumi asixhenga anesithoba. Amashumi asibhozo. Amashumi asibhozo ukuya kumashumi asibhozo anesihlanu. Ikhangeleka ngathi abana mhlawumbi amanye awo ngamakhadi abenikezwe esine okanye isihlanu sobusuku obugqithileyo. Ngabe mhlawumbi ngoku amashumi asibhozo anesihlanu ukuya kumashumi alithoba. Izani apho, nyukelani apho ukusuka apho. Ko A ngoku. A, ikhadi lokuthandazelwa u-A usuka kumashumi asixhenxe anesihlanu. Amashumi asibhozo. Amashumi asibhozo anesihlanu. Amashumi alithoba. Abo iya kuba ngabantu abalishumi elinesihlanu. Isinye, isibini, isithathu, isine, isihlanu, isithandathu, isixhenxe, isibhozo, isithoba, ishumi. Nabo ke kuhle, oko kulungile. Uya kulunga oko nje umzuzu ngoku. Ngoku bangaphi nonke kuni phaya abakholelwa ekubeni banokwenza njengalaa mfazi mncinci wenzayo, uchukumisa umqukumbelo wengubo yakho. Phakamisa isandla sakho uthi ndiyakholwa, ndiyakholwa ngenene ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. Ngoku umfundisi ufikile. Ngoku uyaku ukulungela ukubiza wena ukuba uya kumkholwa nje yena. Ngoku sukumthandabuza, mkholelwe yena, yiba nokholo kuye. Hloniphani ngenene, kholwani ngentliziyo yenu yonke ngoku okokuba umfundisi ufikile kwaye uya kubiza. Ngoku njengoko umgca wokuthandazela usenzeka ezantsi phaya, ndicinga abanye babazalwane bayanceda ukwenza umgca wokuthandazelwa ume kakuhle ngendlela abayiyo kumanani abo. Ngoku wonke ubani unekhadi. Mangaphi ngaphezulu amakhadi akhoyo apha? Masibone izandla zenu. Wagcineni, siza kuthandazela wonke ubani kubo. Andikhathali nokuba ngubani. Uba iNkosi indivumele ndaphila, za kuthandazela wonke ubani phambi kokuba ndimke ngecawa. Ngoku khumbulani, kukho isidlo sakusasa sabalungiseleli kusasa, kwaye ingaba nisibhengezile. Siphi? Besibhengeziwe. Kulungile. Nto leyo ukubani nakho ihlani iyakuba yacika ndifanele ndithethe ngentseni kusasa phaya. Kulungile. Kuhle, kuhle, kulungile. Kutheni? Uthi zange ndakuve. Ndibize malunga ndicinga ishumi elinesihlanu, amashumi asixhenxe anesihlanu, amashumi asibhozo anesihlanu, ashumi asibhozo anesihlanu, shumi asithoba, into enjengaleyo. Oko kuya kuba kokulungileyo nje ngohlobo. Kulungile. Qalisa ukubathumela phezulu ukuba ujongile. Ngoku leyo yabona. Ngoku wonke umntu ahloniphe kakhulu. Gogo, gogo phula phulani. Ndiyazi ukuba nifanele niye emsebenzini kusasa. Umsebenzi wenu ubalulekile, ndiyakwazi oko. Abantwana benu balinde nina, abagcine bantwana. Uthe uya kuhamba ngecala emva kwesithoba, kodwa masilinde nje. Yeyiphi eyona ibalulekileyo ukwazi ukuba lena yinyaniso okanye hayi? Yeyiphi eyona ibalulekileyo kunomphefumlo wakho? Gogo, ukuba le Bhayibhile ikuthembisile oko. UThixo uyakwenza, leyo yeyona nto ibalulekileyo endinokucinga ngayo, yabona? Beka isitulo khona ngapha kunye nobuxhakaxhaka obukhalayo kwaye oko koko obekusenza laa ngxolo. Ngoku jonga, ngoku khumbulani, makathi wonke umntu aphumle ngokuqinisekileyo ngoku. Ndiyathemba, andinenzanga nathabatheka ekucingeni ukuba ndiluhlobo oluthile lonqulumbu okanye into ethile okokuba ndiya kuba ngulaa mntu, iNkosi uYesu. Anikukholelwa oko, aninjalo, ngokuqinisekileyo aninjalo. Ndisisicaka sakhe. Ndisisicaka sakhe. Ndingumoni othe wasindiswa ngobaba alo. Kodwa koku, iyure ifikile, apho athe wanika isipho. Ndibe novavanyo nje kamsinya, xa igquba loogqirha bamayeza, bandithabathele phantsi kokwaziswa ukundivavanya, ukwenzela uvavanyo lwamaza. Kwaye niyazi oko baphuma bandixela kona, bathi andizange ndakubona oko ebomini bam. Wathi, uyazi wena wathi, umntu, okokuba xa izimvo zakho ezintlanu zokuba umzimba ulawulwa khona, wathi ngokuba ngoku eyakho, wathi leyo ingqondo yakho yokuqala, ephaphamileyo yokuqala, uphila kuyo. Kodwa xa izimvo zakho ezintlanu ziba sekungasebenzini, ngoko uba sekungaphaphamini. Oko kukude le kuwe. Kufanele ukuba ufile kule mvakalelo okanye nantonina. Njengoko ubuyela emva uphupha apha ukuyo ngoku ungaphaphami kwaye uyaphupha. Wathi kukho inxalenye yakho ethi iye ndaweni ithile kwaye wena xa uvuka ubuyela koku kuphaphama kwakhona uyothukela emva apho uyakhumbula oko ukuphuphileyo. Bangaphi abake banephupha ukuqinisekileyo iminyaka eyagqithayo nonke kuni kuhle kukho ezinye iindawo zakho ndaweni ithile kuba usayikhumbula engcingeni yakho? Ingaba kunjalo ke oko beku kukungaphaphami kwakho. Wathi oko kokuqhelekileyo. Kodwa wathi mfundisi Brenner, wathi amashumi amawaka aphindwe ngamawaka abantu esakhe sabavavanya asizange sifumane uhlobo olunjengawe. Ndathi ndingaba ndiphambene. Wathi andicingi abantu basuka ngaphaya kulo lonke ihlabathi ukuza kuthetha nomntu ophambeneyo. Kwaye ndathi kulungile, ndingaba ndinjalo, ndiyazi ndiphakuphaka. Wathi hayi ngaphezulu konomnye umlungiseleli okanye ugqirha nabani osebenzisana noluntu. Ndathi yintoni engaqhelekanga? Wathi uyazi intoni, iingqondo zakho ezimbini zokuphaphama zime kanye ngqo ngokuhlangeneyo. Wathi ungaphupha iphupha ngelixa amehlo akho evuliwe, yabona? Wayengazi oko wayekuko umalunga nantoni. Ndathi ingaba injalo? Wathi ehe, akusayi kufanele uye kulala ukuze uphuphe iphupha. Ndathi gqirha, ingaba wakhe wafunda kwimalunga nombono? Uyazi yintoni umbono? Wathi ingaba leyo yintetho yeBhayibhile, Mnumzana uBrenham? Ndathi ewe. Wathi kuhle, andazi kwanto malunga neBhayibhile. Wathi bendingenakwazi oko uthetha malunga nawo. Ndathi ingaba wakhe wayifunda iBhayibhile? Wathi ehe, funda emva eBhayibhileni malunga nabaprofeti bakudala bendala. Oh, wathi oko intoni? Abebona kwantlandlolo izinto? Ehe. Ndathi oko kwenzeka kum, mhlekazi. Wathi oko ndiyavuya wena oko kwayigqiba kuhle, yiloo nto, yabona? Wathi niyazi intoni, nifanele niye ngaphakathi nisivumele sikuxilonge oko. Wathi oku kuya kuba lolukhulu uphando lwenzululwazi. Ndathi linda umzuzu ugqirha, wakhe wanalo iphupha? Wathi ewe. Wathi ke ndiphuphele iphupha, xelele okuza kwenzeka ngomso. Akunakuyenza ukuba kufanele uyenze, yabona? Nokuba ngubani okwenze wabanela phupha ufanele ayenze. Nam andinakubona mbono, kufanele ibe nguye ovumela imibono. Andinakuyibona de yena andixelele. Andazi emandikutho de yena andixelele mandikutho. Kodwa sisipho, yabona, endazalwa naso. Into yokuqala endakhe ndayikhumbula ebomini bam kukubona umbono. Kwaye nalinye ixesha eyakhe ayabiyiyo, yabona, yeyakho yakho. Eso sisizathu obona abantu sinokuninzi ukulinganisa. Oko kuchanekile kanti kodwa siya kusoloko sinako oko ngokuqinisekileyo. Ndifunde ibali likaMartin Luther kumaluthere enu. Imbali kaMartin Luther yathi kwakungeyonto engaqhelekanga eyokuba uMartin Luther wayenokuxhasa ibandla likatolika aze asinde ngaloo nto, kodwa wayenokuphakamisa intloko yakhe ngaphezu kobaxo olwalulandela imvuselelo yakhe kwaye ahlale ecwengile ngesibhalo. Yiloo nto ehe oko akunanto eyakwenza nabo, unoxanduva phambi kuThixo kuba yabona sisipho nje, yabona uziwisela ngapha uzemva koko. Inkosi ithethe ngoku apha apha, ingaba lona ngumfazi ngoku apha? Oku kufanele kuyibonakalisa ngoku ukuba wonke ubani uya kuhlonipha ngenene nje imizuzu embalwa. Ingaba ngoqalayo ukuza apha ngoku? Nangu umfazi osemtsha, andizange ndambona ebomini bam. Ungongaziwayo ndim, andimazi, kodwa apha siyahlangana njengoYohane ongcwele 11 bendiphaya ngobusuku. Yabona xa uYohane ongcwele 4 ndithetha oko, apho uYesu wahlangana nomfazi equleni bendithetha malunga naye. Wayenokuba wayemtsha kakhulu kunaye, kwaye yena wamxelela apho yayikho ingxaki yakhe. Kwaye ngaloo nto wathi, ngoku mhlekazi, wena uyaqonda ukuba unguye umprofeti. Ngoku yabona umprofeti lowo ilizwi likaThixo eliza kuye, isiprofeto salamhla, ilizwi ekufuneka lizalisekisiwe kulamhla liza kulaa ndoda, kwaye yona ilela lizwi liphilayo lalamhla. Wathi, ndiyaqonda ukuba wena ungumprofeti, ngoku silinde la mprofeti ukuba uya kusa olangqamaniso emva likusa kanye emva kulaa mprofeti. Wathi, siyazi xa uMesiya efika oko koko aya kwenza, uya kusibikela ezo zinto. Wathi, ndinguye lowo uthetha naye. Kwaye wahamba wathi, yiza ubone indoda endixelele izinto endizenzileyo, ingaba lo asingoMesiya? Kwaye bonke abantu bayikholelwa. Ngoku wathembisa oko imisebenzi ayenzayo amakholwa ayakuyenza nawo. Kwaye ngoku kule mihle yokugqibela ungqinisisile ukuza kwakhe okukufutshane ngayo xa ezityhile yena kwindlela enye njengoko wenzayo eSodoma. Ingaba beniphulaphule kwimiyalezo kule veki? Niyakukholelwa oko ukuba yinyaniso? Ngoku thina ekubeni singazani omnye komnye, injalo loo nto ingaba injalo nje ukuze abantu babone. Phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone. Andizange ndimbone umfazi ebomini bam, andazi ngoku ngaphezulu malunga naye kunayo nantoni. Yabona, ungumfazi nje osemtsha, umtsha kakhulu kunam. Sizalwe kwiminyaka emininzi ngokwahlukileyo, iimayile ukwahlukana, kwaye apha siyahlangana ixesha lokuqala. Apha simi kunye apha abantu jikelele, izikhanyiso yonke into engenye simi apha ebukhoneni bukaThixo. Kwaye ndithetha nani ukuze ndifumanise kuqala ukuba laa ntambiso iyakuza phezu kwam, kwaye ukuba iyenzeka ngoko ndiyakukwazi ukuyenza. Ngaphandle kokuya andinakuyenza. Ngoku kuphela kwento endiyenzayo ukuthandaza nje ndize ndibeke izandla kuni njengomalusi wenu eyakwenza, okanye nabani eyakuba nguye ndize ndiqhubeke. Yabona, sisipho ndizifumanela oko nje ndikwaziyo ukuphumla kuso, kodwa ngoko andinakusenza sona size. Ufanele yena eze, ufanele sona size ngokwaso. Ngoku nje yibani ngabahloniphayo ilapha ngoku egameni likaYesu Kristu, ndithabathela wonke umoya ngaphakathi apha phantsi kolawulo lwam ukwenzela uzuko lukaThixo. Ngoku dalani ngokuzola ukuba nantoni yenzeka, ndiyakuba nakho ukuyilawula ukuba nje anixhumi kwaye niqalise ukuqhubeka. Hlala uzole ukuxhuzula nezinto ngamanye amaxesha zingena emhlanganweni zize ziyaluzelise iqela lapho ngolwa hlobo. Bangaphi abakubonileyo okuya njengoko kusenzeka emhlanganweni wam ngokuqinisekileyo? Yabona, ngokuqinisekileyo. Kodwa hlalani nje nizole, ndim onoxanduva lokuya. Kodwa ukuba unenkani asiloxanduva lwam kuba eso sisohlwayo. Ngoku andinazo ezinye izimvo, yintoni alapha ngazo lo mfazi? Ngoku uyazi ngoko ngoku ngeli xesha okokuba into ethile iyaqhubeka. Yabona, kuba kanye phakathi kwakhe nam uyaqalisa nje ukunyamalala, okokokwakukhanya kuyangena. Ngoku umfazi ngenene eyona nto yakhe alapha ngayo umele umntu othile, unomntu athandazela yena, kwaye lowo ngumntu ombi kakhulu kubuphakuphaku bokwahluleka, ngudade wabo. Injalo loo nto, injalo loo nto. Phakamisa izandla zakho, unobuphakuphaku bokoyisakala. Ngoku Thoma, ke abantu bathi ndiyacinga ukuqikelele nje ngoku ya. Hayi, hayi, yabona, zange kuqikelele ngoku qaphela. Ungumntu olunge kakhulu, umoya olungileyo ngoku nje ithutyana. Ngoku jonga kum, kwaye koko uPetros noYohane bakuthoya esangweni. Ngoku jonga kum, yabona. Ubonakala kukho nto yimbi engenye entliziyweni yakho. Ewe, uhluphekile wena buqu. Ngohlobo lesiyezi, njengoko usifumana, unayo loo nto, injalo loo nto. Kunokuthile entliziyweni yakho ofuna ukwazi ngakho, kwaye oko umalunga nalaa mzalwana sesibhedleleni apha. Ufuna mna ndikuxelele kwenzeke njani ukuba abe phaya, waye kwingozi yemoto. Injalo lona ha ingaba uyakholwa ukufumene oko kucelileyo ngoko hamba ngendlela yakho igqithile ngoko yabona ukubani ngakhona zonke izinto zinokwenzeka kunjani nenekazi ngoko ingaba uyakholwa ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo okwanguye izolo namhlanje naphakade ukuba uyakutyhila kum yintoni ingxaki yakho uyakukholwa okokuba angakwenza oko kulungile ngoku wanga angakunikeza oko into inye ohluphekayiyo aha qala ube notyana kwaye ube nebele elisusiweyo lasika ngoko uvise buhlungu ibele lakho elinye ibele lakho kwaye nako oko kuyingxaki yakho akungowalapha usuka kufutshane nomlambo othile usuke Louisville Kentucky kwaye igama lakho ngunkosikazi Lamkins uThixo akusikelele oko kulungile ubusemnqubeni andikuqondanga kodwa uchanekile oko hamba indlela yakho ukholwa ngoku uThixo akusikelele oko kulungile kulungile yiza ngoku ingaba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke mhlekazi uyanikholelwa ukuba nesisicaka sakhe uyakholwa kokuba wena xa usiza uza njengoko uSimon Petros wenzayo ngelaa xesha uyabona akuzi kum uza kuye kwaye nje ndingummeli wakhe yabona yena mna singa ngamasebe ungumdiliya ngoko ukuba iNkosi Yesu thina ekubeni singabangazaniyo ngokupheleleyo omnye komnye ndiyacinga sinjalo kwaye ukuba singabangazaniyo ngokupheleleyo kwaye iNkosi uYesu ingatyhila kum into ethile ngolwa hlobo wenza ngalo kuSimon Petros abanye bonke abasele xa bezayo ingaba iyakwenza ukholwe ngentliziyo yakho yonke ingaba uyakuyikholela ngoku kulungile mhlakazi ngoku khangela kum okomzuzu ngoku ingxaki yakho ndiyakubona into malunga nesisu ise lithumba esiswini injalo ithumba esiswini sakho uthi kakade ungumlungiseleli nawe ewe mhlakazi uyamkholelwa uThixo angandixelela ngubani uyamkholelwa uThixo uyakwazi yonke ngentliziyo yakho yonke kulungile mfundisi Brown qhubeka phila uYesu Kristu uyakholwa uThixo angakuphilisa iintlungu zamathambo kwaye akwenze uphile hamba uyikholwa ngoko uthi enkosi inkosi yesu yiza nenekazi ugula ngengxaki yobuphakuphaku uyakholwa kokuba uThixo angakwenza uphile koko kulungile hamba nje usithi mayibongwe inkosi bona ivili elincinci lijika ezantsi apha beliqhele ukujika phezulu apha ubuqhele ukuba ngumntu mncinci ovuyayo xa wawusemtsha uzelela uvuyo nolonwabo kwaye konke ngaxeshanye into ethile yenzeka ngoku nyukela nje phaya uze ukukholelwe okuya kwakhona qalisa nje vuya yonwaba uYesu Kristu uya kukusa kuyo Thixo akusikelele hamba ikholelwe ngoku ngentliziyo yakho yonke kulungile uyakholwa ukhubazekile nawe uyakholelwa ukuba uThixo angayiphilisa akwenze uphile kulungile hamba nje uthi enkosi wena nkosi Yesu kunye nangentliziyo yakho yonke uyamkholelwa uThixo angasiphilisa esasifuba akwenze uphile nyana hamba indlela yakho onwabile ube ngophilileyo kwaye uvuya ngokunjalo ukutyhafa umhlaza wobudoda neentlungu zamathambo uyakholwa ukuba uThixo angakwenza uphile akuphilise ukuba uyayikholelwa ngentliziyo yakho yonke qhubeka ngendlela yakho uvuye usithi enkosi wena nkosi
just a moment now just one moment something happened different person from this. Just believe now. All your heart.
Nje umzuzu ngoku. Nje umzuzu omnye. Into ethile yenzekile. Umuntu owahlukileyo kulo. Kholwani njengoku. Ngenhliziyo yenu yonke. Leli nenekazi lihleli kanye apha. Ligula ngengxaki yomqolo. Uyakholwa ukuba uYesu Kristu ukwenza uphile ngentliziyo yakho yonke. Kulungile, unganako oko ukucelayo ngoko, yabona? inkosi uyesu ikuphilise ikwenze uphile ukuba ungayikholwa zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo nakukholelwa oko ngentliziyo yenu yonke ucinga ntoni malunga nayo uhleli phaya hlupheka kunye nela qhubu uyakholwa ukuba uthixo uyakuphilisa kwela qhubu akwenze uphile ewe uyakholwa uyakuyenza kulungile ngakufumana oko kucelayo inkosi ikusikelele ndiyabona uphaya ngaphandle nje ngendlela enye alapha ngayo oko kufanele ukusidlakaze sibe zintsali akufanele kube njalo ucinga uthixo uyakuphilisa la aswekile aze akwenze uphile kwaye ugoduke imeko yegazi iyakuba yiya eCalvary ukwenzela ukuthiwa igazi iyakuphela yonke hamba ikholwe ngenhliziyo yakho yonke sukuthandabuza kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke okokuba uthixo uyakukwenza uphile yiza up unesona siyingozi isifo esikhoyo ehlabathini leyo yingxaki yenhliziyo kodwa uyesu uhlala enhliziyweni uyakholwa yakukuphilisa kulaa nhliziyo kulungile hamba ngendlela yakho usithi enkosi wena nkosi yesu kwaye wenziwe uphile hamba yitya isidlo sakho sangokuhlwa uyesu kristu ukuphilisile kule ngxaki yesisu ukwenza uphile kulungile uyakholwa uyakholwa ukuba anditshongo lizwi nje ndibeke izandla kuwe uyakuphila nakanjani inkosi ikusikelele kholwa njengentliziyo yakho yonke uyakholwa ukuba ndibeke izandla kuwe uyakuphila nawe yiza egameni likayesu kristu wanga angaphiliswa yiza ngoku uyazi ndiyazi intoni engalunganga nawe kodwa phaya ukuba ndikuxelele uyakholwa akusayi kufuneka ukuba elathumba likhutshwe kwaye iyakulunga nje ukusukela ngoku kulungile kulungile qhubekela phambili ngoko kholwa uthixo uyakuphila kulunge ukuba nje uyakholwa koko uyakuyisusa akusayi nkqubo ukuba nayo ukuba nje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke mayibongwe inkosi ngoku uyakholwa uthixo uyawuphilisa umhlaza waye abenze abantu abanomhlaza baphile kulungile leka qhubeka ngendlela yakho uthi enkosi kuwe enkosi iza kuphila kwaye uyakuphila ngoku uyesu uzile kwaye wakubiza uyakukholwa oko uyayikholwa uhleli phaya nenekazi oluhlobo olukhulu onalaa ngxaki yamathatha uyakholwa uthixo uyakukwenza uphile kulungile uyabona ujonge nje phaya ujongile nje kanye nkqo kwaye ukholwa kwaye oko inenekazi ihleli phaya linikina intloko yalo kanye ecaleni kwakho akayazanga amakakucinge ngayo ukuba uyakholwa iintlungu zakhe zamathambo ziya kumka nazo kulungile uyakholwa ngentliziyo yakho yonke le ndoda indala ihleli khona ngaphaya apha isuka eokitshobe ngaphaya kulaa ndlela uyakholwa ukuba uyesu kristu uyakuwaphilisa amehlo akho aya esiba imfama ungaba nako oko ukucelayo ukuba uyakukucela umfundisi ufikile kwaye uyanibiza niyamkholwa ngoku nje imani ngeenyawo zenu nimamkele yena nithi ndiyakukholelwa wena nkosi yesu kanye ngoku ndiphakamisa izandla zam kwaye ndiyakholelwa ukuba ngoku uyandiphilisa nkosi yesu esi sihlwele sisakho sisemva kwexesha nkosi kodwa ungandedluli owumsindisi olungileyo yiva ukukhala kwam ngokuzithoba xa ubabiza abanye ungandedluli wena msinga wayo yonke intuthuzelo yam ungaphezu kobomi kum ngubani endinayo emhlabeni ngaphandle kwakho okanye ngubani ezulwini kuphela nguwe imfama uFanny Crosby wenza loo ntetho nkosi yesu ungaqithi namnye kubo kodwa baphe bonke ngamnye kubo impiliso yabo ngowusu ndibanikela kuwe egameni likayesu kristu phakamisani izandla zenu ngoku nicule imibongo ndiyakubathandazela kulungile wonke umntu niyamkholwa ngoku mnumzana ndoda yehadi ndiyakumdumisa ndiyakumdumisa siphe inowuthi kulungile wonke umntu ngezandla zakhe ziphakanyisiwe ngoku ndiyakumdumisa ndiyakumdumisa mayitunyesi vana yaxhelelwa boni nike niyena uzuko nonke ninabantu kuba igazi lakhe lihlambela ususe ngalinye ibala ngoku xhawula izandla nomnye ecaleni kwakho uthi uthixo akusikelele sihlobo ndiyavuya ukwazi ukuba wamkele uyesu njengomphilisi wakho ngoku oko kuhle kulungile xhawula izandla uthi bulela inkosi Ngoku masiphakamisele izandla zethu kuye, size sicule kwakhona ngenhliziyo zethu zonke, inhloko zethu zithotyiwe, amehlo ethu evaliwe, ngenhliziyo zethu zonke ngoku. Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, mayidunyiswe imvana eyaxhelelwa aboni. Nike niyena uzuko nonke ninabantu, kuba igazi lakhe lihlambela susa ngalinye. Ingaba uqondakaliswe ngokwaneleyo phakathi kwenu okokuba ningamamkela yena? Niyakholwa ulapho, niyakholwa ukuba lowo nguye? Zihlobo, ukuba bendingehlela phaya kwesasihlwele yize ndiphilise nabani wenu bantu, ndiqinisekile bendiya kuyenza, bendingavuya ukukwenza oko ngentliziyo yam yonke, bendiya kuyenza. Kodwa andinakukwenza oko, andinayo nenye indlela yokuyenza. Kodwa kuphela kwento endinayo sesi sipho sincinci endithe ndanibonisa sona, kwaye oko kuqondakalisa isithembiso sesibhalo sokuba uYesu Kristu ulapha kanye kunye nathi, egcina isithembiso sakhe. Oh, oko kufanele kuvuthise iintliziyo zethu. Bethu, cinga nje ngoYesu, elaa gama limangalisayo. Xa elaa gama laqala ukuthetha, xa uMariya wenyukela kwaYuda, kwaye uElizabeth ekhawula, noYohane omncinci eneenyanga ezintandathu ubudala esibelekweni sikanina kwaye engekashukumi, ngoku wonke ubani uyazi malunga neenyanga ezintathu okanye ezine ubuncinci usana luyashukuma, kwaye uElizabeth wayengaqhelekanga, wena lwalungashukumanga, wayezifihlile. Kwaye xa wabona uMariya esiza, ubuso bakhe obuncinci bakhanya nozuko lukaThixo, waza wathi uyazi, waza wabona wayeza kuba ngumama, waza wathi ndiyaqonda wena noYosefu nditshatile. Hayi, asitshatanga, kulungile. Kwaye uza kuba nomntana? Ewe, uMoya oyingcwele undigubungele, kwaye uthe laa nto iya kuzalwa kum iya kubizwa unyana kaThixo, kwaye ndiyakumbiza igama lakhe uYesu. Kwaye nje kamsinya ethe Yesu, ityeli lokuqala ekwathi igama likaYesu Kristu lakhankanywa ngemilebe yomntu, oluncinci olufileyo usana kwisibeleko sikanina lwamkela uMoya oyingcwele, laze laqalisa ukuchuma ngovuyo esibelekweni sikanina. Kufanele igama likaYesu lenza ntoni kweli zelwe ngokutsha ibandi? Andiyifumani. Uzuko kuThixo, unguYesu Kristu unyana kaThixo umniki buni. Amen. Masimnike uduli, phakamisani nje izandla zenu, kwaye ndiyakumdumisa. Haleluya.